Blog Talk Radio.
Na na na,
abanyarwanda abanyarwanda kazi bakunzi b'ibiganiro bya radio iteme nongeye kubaramutsa no kubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Turi kuwa gatatu tariki 29 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2023 mu mwanya w'ikiganiro urwatubyaye. Ikiganiro cyabagombye kuba cyarabaye ku wa mbere ejo bundi hashize, ariko ntibyadukundiye kubera impamvu zinyuranye. Tukaba rero twahisemo kugikora uyu munsi, nizere yuko ntacyo bibatwaye mu twihanganye. Ikiganiro cy'uyu munsi ndagikorana n'abavandimwe babiri. Ndi kumwe na Valentina Kayezu, mumenyereye muri iki kiganiro. Valentina Kayezu aherereye mu gihugu cy'Uburundi. Nkaba kandi ndi kumwe na Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Madame Victoire Ingabire Umuhoza aherereye i Kigali mu Rwanda, akaba kandi ari umuyobozi w'ishyaka rya Darufa Umurinzi. Nagira ngo rero mbanze mbaramutse bavandimwe, mbahe ikaze mu kiganiro, kandi nagira ngo numve niba mikoro zanyu zifunguye, mbasabe ko musuhuza abadukurikiye, hanyuma tuze dutangire tukinjire mu kiganiro nyirizina. Reka mere kuri Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Madame Victoire Ingabire, muraho murakomeye.
Muraho murakomeye, ndabashuhuje, ndasuhuza n'abadukurikiye muri aka kanya cyangwa bazadukurikira mu masaha ari imbere. Mwese mbifurije amahoro y'Imana, murakoze.
Urakoze cyane Victoire Ingabire, kandi tugushimiye kuba witabiriye ubutumire bwacu. Reka rero ngere kwa Valentin. Valentin, amakuru uriwe neza?
Mwiriwe Anisete, ndibaza ko muri kunyumva.
Yego turakumva.
Okay. Mwiriwe nanone, mboneyo kandi no gusuhuza Madame Victoire Ingabire. Turi kumwe hano, tugiye kubana muri iki kiganiro. Ndamuramukije cyane, kandi ndamukije n'abandi bose ariye abari kugufasha, ndetse n'abadukurikiye aka kanya cyangwa se abadukurikira hanyuma, bose bakomere cyane.
Urakoze cyane muvandimwe Valentin. Nangire kambonero akanya ko gusuhuza no gushimira abari ku buhanga bw'ibyuma badufasha kugira ngo amajwi agere aho agomba kugera hose. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero dufite ingingo ebyiri dushaka kuganiraho. Ingingo ya mbere ni irebana n'imbabazi zahawe abantu bari bafungiye ibyaha binyuranye mu Rwanda, imbabazi za Perezida wa Repubulika, ariko tugashaka cyane kwibanda ku mbabazi zahawe umunyapolitiki Paul Rusesabagina. Kugira ngo izo mbabazi tuzirebe mu ndorerwamo ya politiki no mu ndorerwamo y'amategeko, turabiganiraho mu kanya. Indi ngingo tugira ngo tuganireho uyu munsi, ingingo irebana n'ubutumwa Paul Kagame yatanze ejo mu muhango wo gusoza amahugurwa y'abayobozi b'utugari. Amahugurwa ngira ngo yari amaze igihe gito yari kuko ari ukuyasoza, ibyo bise ngo ni rushingwangiriro. Ahari hari ibintu Paul Kagame yavugiyemo umuntu yavuga ko atari na byiza, turagira ngo tuze gukoraho ubusesenguzi. Nizo ngingo rero ebyiri tuganiraho, kereka niba bagenzi banjye hari ikindi bashaka kuvuga, wenda twabaha akanya, waba ufite ingingo yumva twaza kuvugaho twamuha akanya akatubwira. Madame Ingabire, hari icyo waba ushaka kongera kuri uyu murongo nari mvuze izi ngingo ebyiri?
Oya, nta kibazo rwose, ndumva izo zihagije.
Okay, merci beaucoup. Valentin, nawe?
Ntacyo, uratuyoborera ikiganiro wowe, uramenya ibyo tujya tuvuga.
Okay, urakoze. Mangira ngo abantu bisanzure, kuko bwisanzure turabuharanira, ntabwo hagati yacu twabwimana. Reka rero tuze noneho kuri ingingo ya mbere. Ingingo ya mbere irebana n'ifungurwa rya Paul Rusesabagina. Ngira ngo Valentin, wowe twabiganiriho mu byumweru bibiri bishize, twari twabonye amakuru icyo gihe Paul Kagame yari yaganiriye na televiziyo Al-Jazeera, ngira ngo avuga ko hari ibiganiro birimo kuba, ko guverinoma y'u Rwanda itagizwe n'abantu bafunze mu mutwe, ngira ngo hari ibiganiro birimo kuba ko Paul Rusesabagina ashobora gufungurwa. icyo gihe tubiganira nge narakubwiye Valentine wenda nubwo yabivuze reka dutegereze turebe nta wamenya bishobora no kutazaba urambwira uti buri ubwo yabitangaje nta kabuza bizaba kandi urumva ko ari wowe wari uri mukuri icyumweru gishize rero kuwa gatanu ngira ngo byatangajwe cya mbere na Valentine ushyize kuri minute agataho igihe utari kuvugira byatangajwe bwa mbere n'ikinyamakuru igihe batubwira yuko Paulus Sabagina na Nsabimana Calixte alias Sankara bashobora gufungurwa kandi iyo nkuru kuko bari bayifitiye gihamya kuko mu mugoroba waho habaye inama y'abaminisitiri nayo iza kwemeza ibyo bintu tuza no kumenya yuko koko Paulus Sabagina ubuwe ko byabaye ku biganiro bagiranye hagati ya Leta y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse hari n'umuhuza aricyo gihugu cya Qatar bukeye bwaho yarafunguwe namuciye iryera atangazamakuru batumiye ariko amakuru avuga yuko Paulus Sabagina yavuye muri gereza akajya muri ambasade ya Qatar yarangiza akajya muri Qatar aho ngo yagombaga kuva yerekeza mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho n'ubundi asanzwe afite uburenganzira bwo gutura kugira ngo wenda two kuza gutinda muri entro diction ariko twibutse gatoya kuko Paulus Sabagina ari umunyapolitiki akaba ari yari yafatiwe i Dubai ngira ngo muri Emirats Arab Uni itariki ya 30 z'ukwa 9 mu mwaka w'2020 hanyuma akajyanwa mu Rwanda agashinjwa ibyaha by'iterabwoba akaburana ndetse imiburanishirize ntayishimye kuko yageze aho yivana mu rubanza ariko aza gukatirwa imyaka 25 ubwo rero no habayeho igitutu cyo pression bamwe basigaye bita pressure basa n'abigana Paul Kagame bigeze gukoresha ibyo jambo ubu ngubu noneho iyo pression niyo yatumye fungurwa na turaza kugira ibyo tubivugaho mu kanya karakantu gato ya introduction nagira ngo nkore ariko nagira ngo akabazo ka mbere nkabaze Madame Victoire Ingabire ngira ngo uri umunyapolitiki wakurikiranye ibi bintu nawe ugeze kubinyuramo wenda turaza kugira icyo tuvugaho mu kanya wowe akabazo gatoya cyane ifungurwa rya Paulus Sabagina ndetse na Nsabimana Calixte Sankara waryakiriye ute
ni ifungurwa ryanshimishije nishimira ari we n'abandi bagenzi be bafunguwe hamwe ndetse n'umuryango wabo kubongeye kubona abantu babo bari bafunze muri gereza ntabwo ari ahantu umuntu yakwishimira abantu njya mbona kuri Twitter abantu benshi bakunda kwandika ngo kanaka afungwe ariko simbi bifuriza uwabajyanayo nta muntu umwe bakwifuriza ko afungwe iyo rero hari umuntu nkanjye waciyeyo iyo umuntu afunguwe nshimira Imana nkanamwifuriza rwose ibyiza byose bikanshimisha umuntu wese afunguwe biranshimisha
urakoze cyane nagira ngo tuze kugaruka kuri ibi bintu by'imbabazi mu kanya turabigarukaho cyane cyane duhereye yuko wowe ubwawe nyine wabiciyemo nk'uko umaze kubivuga ariko nagira ngo nsabe Valentine niba yatwibutsa parikuru yawe gatoya nawe yatumye wiroturuva muri ibyo bibazo Valentine hari icyo watubwira wenda ku rugendo judiciaire rwa Madame Victoire Ingabire Muhoza cyane ko icyo gihe nawe ngira ngo wari mu nzego z'ubutabera mu Rwanda
ya urakoze Anseti ngo reka mbi mvuge nk'umuntu wari ku kibuga bari mu Rwanda ubikurikirana ubyitegereza ndabyibuka neza ubwo Madame Victoire Ingabire Muhoza yageraga mu Rwanda na disikuru nk'umunyapolitike yakoze amaze gusura urwibutso rwo ku Gisozi hahise hakurikiraho kampanye de diabolisation cyangwa se kampanye yo kumwanduza ikozwe n'inzego za leta ndetse n'abandi bafite aho bahuriye n'izo nzego za leta ku rwego rwa mbere ndabyibuka ikiganiro cyabereye mu nteko ishinga amategeko imitwe yombi yateranye cyo gihe hatanzwe ibiganiro byari biyobowe na Bizimana Jean Damascene cyo gihe wari umusenateri hakurikiraho icyo kiganiro kandi kikaba cyari kirimo na Tom Ndahiro wiyita ko ari umushakashatsi ku bya jenoside nta kindi rero cyavuzwe bagiye bavuga n'ubundi ibisanzwe bivugwa muri propagande zabo zo guhindanya uyu munyapolitike Ingabire turabimenyere dusanzwe tubibona mu madiskuru yabo mu nyandiko zabo mu byo bita ubushakashatsi bwabo n'ibindi n'abadepite rero nyine nabo barahaguruka icyo gihe nibuka nk'abitwa ba Mureshyankwano bagiye bavuga ngo ibyo baboneye mu mashyamba n'ibindi byinshi bashimira inkotanyi n'ibiki byose si ibyo gusa ubwo hanabaye ikiganiro cyatambutse kuri Radio Rwanda kirimo Faustin Kagame. Faustin Kagame icyo gihe akaba yari ushinzwe iby'itangazamakuru cyangwa se ibyo twakwita communication, ntabwo ari itangazamakuru, yari ashinzwe communication mu biro bya Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Uwo Faustin Kagame n'ubundi akaba yari asanzwe yari umunyamakuru ubimazemo igihe akoze ikiganiro rero arimo cyari kiyobowe n'uwitwa izina ndaryibagiwe Willy Rukundo Ndibwira wahoze wigeze no kuyobora Orenfor undi mutumirwa wari ukirimo ntabwo mwibuka neza ariko nacyo kikaba cyari ikiganiro nanone cyari kigamije kwibasira Madame Victoire Ingabire. Nyuma y'igihe gitoya Paul Kagame yakoreye urugendo mu gihugu cya Uganda, icyo gihe aza kugirana ikiganiro n'ikinyamakuru The New Vision, ni ikinyamakuru gikorera hariya muri Uganda, nuko umunyamakuru aza kumubaza ku bya Madame Victoire Ingabire. Icyo gihe Kagame yasubije mu magambo agira ati kwemerera umunyapolitike nka Ingabire gukora politike mu Rwanda ni nk'uko wakwakira uwitwa Alice Lakwena akemererwa gukorera politike mu gihugu cya Uganda. Abazi iby'intambara zabere mu majyaruguru ya Uganda baribuka uwo mudamu, ni izina ryavuzwe cyane rya Alice Lakwena, birazwi cyane mu ntambara zo muri Uganda zaberaga mu majyaruguru y'icyo gihugu. Urumva rero ubwo nari ntangiye kwerekana karuveri cyangwa se inzira y'umusaraba Madame Victoire Ingabire yahise ahura nayo akigera mu Rwanda. Urumva ku rwego rwa politike hahise hakorwa ibyihutirwa byose kugira ngo bamunanize, bamushyireho igitutu, bamucecekeshe, babangamire n'ibikorwa bye bya politike. Mwibuka yuko kwandikisha ishyaka byabaye ibibazo bikomeye. Turibuka ibyagiye bibera mu murenge wa Gisozi aho yajyaga, ibyo byose turabyibuka. Nyuma haje gukurikiraho ibibazo by'imanza, inzira ndende nayo itoroshye, ndetse kugeza ubwo Madame Victoire Ingabire nawe yaje gufata icyemezo cyo kuva mu rubanza kuko ataranejejwe n'imigendekere yacyo. Ntabwo ari Rusesabagina wenyine wabikoze, na Madame Victoire yarabikoze, urubanza ruvamo mu rukiko rukuru aho rwari rugeze hagati ruza gukomeza nawe adahari, biza nabyo urukiko rw'ikirenga, haje kuba ubujurire kugeza ubwo urubanza rwageze mu rukiko rwa Afurika ruharanira uburenganzira bw'abantu n'ubw'abaturage rukorera Arusha muri Tanzania. urwo rubanza rero rwo rwabereye muri urwo rukiko rw'uburenganzira bwa muntu n'ubw'abaturage urukiko nyafurika rwaje kwanzura yuko ibirego byose Madame Victoire Ingabire yakurikiranyweho bifitanye isano n'ibikorwa bye bya politiki ndetse n'uburenganzira bwe nk'umunyepolitiki akaba ataragombaga kubikurikiranwa uwo ni wo mwanzuro w'urukiko ruri ku rwego mpuzamahanga wavuguruje ibyemejwe ku rwego rw'imbere mu gihugu cy'u Rwanda ariko leta y'u Rwanda yanze guha agaciro ibyemejwe n'urwo rukiko ahubwo kubera ibyavugwaga ibyahitaga mu banyamakuru mu bitangazamakuru mu maraporo y'imiryango mpuzamahanga n'ibindi byaje kuba ngombwa ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame afata icyemezo cyo kurekura Madame Victoire Ingabire mu byiswe imbabazi nawe yahawe muri make ndumva ari uko nawe mbisobanuye sinzi niba Madame Victoire yakora ubugororangingo cyangwa se yavuga ati uri ibeshye siko byagenze cyangwa se niba hari ikindi yagira icyo abivugaho murakoze
twumve niba hari icyo waba wibeshyeho wenda yagorora wa mugani
murakoze ndumva rwose wakoze chronologie neza iri bien résumé nibyo nta nko mu kinyamakuru muri iyo nkuru wavuze Perezida wa Repubulika ageze i Bugande harimo ikintu cya mbere cyantangaje nko kuvuga ngo njyewe ngo bandeze ibyaha icumi ngo nemera birindwi bisabira imbabazi ngo hanyuma bitatu nibyo bisigaye nuko nk'icyo gihe naratangaye mfite narinje mu Rwanda numva ko abantu bashobora kudebata nahise nandika nkora kominike ndavuga nti birambabaje ko ngomba kuvuguruza Perezida wa Repubulika ko ni Perezida wa Repubulika ntavuguruzwa ariko kubw'uburenganzira bwanjye barimo bahonyora bambeshyira ibintu ntabwo nshobora kwemera ko bambeshyiraga kuko nta byaha birindwi nta byaha icumi nigeze ndegwa kuko kuva mu bugenzacyaha ibyaha byinshi afite byabaye igihe prokireri yatangaga ikirego mu rukiko nibwo ndabonye ibyaha byari bigeze muri bitandatu ubundi igihe cyose naregwaga gupfobya jenoside guhungabanya umutekano w'igihugu n'amacakubiri n'ibyo birego naregwaga nabashijweho byari bikiri sayidi icyo gihe kugeza mu bugenzacyaha n'ibyo birego bitatu kandi ya repetisiyo y'ibintu bimwe ariko bigeze mu bushinjacyaha nyine ubushinjacyaha bugerageza kubibyara byinshi biba nka bitandatu urumva rero icyo gihe kuba perezida donc bari ubwa mbere ntunguwe kumva ko perezida avuga ibintu bitabayeho na bivugiye he bigenze gute mpita nkora itangazo ndavuga nti Jusi desore yuko uvuguruza umukuru w'igihugu nakabuze ntabwo byabayeho kandi koko ntabyari bigeze bibaho usibye ko ngeze ndi muri gereza nari ntangiye procedure yo kuganira ntangiye procedure yo kureba uburyo nasohoka muri gereza nibwo nagariye n'abantu nyine nibyo tubikomozaho ntabwo ziri ko hari ibintu ngira muri sisiteme ntumva byo kubeshya mukwemera Perezida wa Repubulika mukamakorera atari akajya kubeshya nibwo jisitoma bamwe muri bo bambwiye batamfete ati abantu bamwe kubw'inyungu zabo baragenda bagaha Perezida amakuru atari yo ati nawe akayavuga atyo muri Republic nyine ati ubwo bivuze nyine abyemera azi ko hari ibyo ati ntabwo yari azi ko bamubeshya nuko urumva dosiye yanjye harimo ibintu byinshi byo kubeshya n'ibiki byose ariko nk'uko bivuze byarangiye urukiko mpuzamahanga nyafurika rugaragaje nyine ko nta cyaha nagombaga gukatirwa ndetse runasaba ko nishyurwa n'uyu munsi nzi ndishyurwa ariko ngiye kuvuga ko leta itajya yiba ntabwo leta ijya yambura uko bigenda kose ibishyura
bo urakoze cyane kuri iyo compliment ngira ngo impamvu wenda twashatse kubigarukaho nuko twari tubuze kuri ibintu by'imbabazi ubona kugira ngo Perezida wa Repubulika ajye kuvuga ahantu mu mahanga akubitanaribyo akugereranye na Lisera Kwena bamugane n'ibintu babiremereye cyane ariko nyamara nyuma yaho yavuye kwizima arayemera kuguha imbabazi nubwo wenda yaziguhaye afite umujinya kuko ndibuka ko yakuvuzeho mu nteko cyagiye yavugaga ngo ni puresha hari amakuru avuga yuko presiyo y'amahanga wa mugani bavugaga ko na biriya bintu mushiki wabo ayobora bya francophonie bishobora kuba byari muri iyo diri kugira ngo bagufungure ntago nzi niyo ayo makuru ariyo ariko narayumvise ariko icyo nagira ngo ngarukeho wenda nshaka kukubaza icyo gihe iyo babonye nta kundi bazabigenza bagufunga nkuko byagenze kuri wowe nkuko byagenze neje ubundi kuri gusesa bagena cyangwa kuri n'abandi bakarikise sankara ariko pression yari igamije gufunguza kuri gusesa bagena iziri yabaruwa mwandika musaba ko mwasaba imbabazi perezida wa repubulika akabafungura ese ni wowe ubyitekerereza cyangwa se ubutegetsi iyo bubonye pression ibarembeje baraza niba bakubwira wowe niba baca kumwavuka wowe wawe nagira ngo udusobanurire ahantu banyura nko kuri Paul Rusesabagina twumvise yuko ibaruwa yanditse mu kwezi kwa cumi umwaka ushize w'2022 hasigaye ukwezi kumwe kugira ngo Anthony Blinken agirize urugendo mu Rwanda iriya baruwa uyandika ubyitekerereje ubisabwe n'ubutegetsi cyangwa se wanyura kuri avoka n'izindi intermediari cyangwa kubuyobozi bwa gereza bigenda gute mu by'ukuri
no ndavuga nko muri ka yanjye afite imyaka ya mbere abayobozi nagiraga mbere najya mbabwira ko narindwaga njye sinigeze ndirwa n'abacungagereza narindwaga n'umudemayi umwe ni muri intelligence ya gisirikare na babiri bo muri intelligence ya polisi wo kuri headquarter ya polisi n'uwo muri Nyarugenge kuko ariho gereza yari ni ukuvuga ko abo bantu batumaga ntashobora kuganira n'abayobozi kugeza igihe hazi y'abayobozi ugenda muribuka ko nari nafunzwe njyenyine kugeza igihe hazi y'abayobozi harimo abahoze mu gisirikare barimo George B. wahoze ari komiseri jenerali w'amagereza dukwiriye ikipe yazanye nawe ajemo kamemo abantu bari bavuye mu gisirikare bafite sisiteme ndibuka hari umuntu rwose mbigiye murashimira ntekereza ari wabaye n'intandaro kugira ngo mfungurwe yitwa John Mukono niwe muntu washoboye kunyumva anyumva noneho n'abo bo muri izo nzego badahari donc afata akamenyero ko kuntumira mu biro bye ndibuka bwa mbere tujye mu biro bye uwo sedi twajyanye nyiraje aricara nkuko bari babimenyere ko nta bundi nashobora kuvugana nawe badahari aramubwira ati sohoka mbyabanza kwanga ugeze amubwira ati ni itegeko ngo haye kuko ari muhitaga yari umutegeko ko ari nk'umukoronera hari nambwira ati sohoka ni itegeko ngo haye arasohoka mutanangara nanjye ndanambwira ati birantangaje kuba umubwiye agasohoka kemera ni kuko undi ntiwajya bemera ko ari umuntu uvugana nawe arambwira ati bari abana ati njye nararwanye ku rugamba ntabwo uriya mwana ashobora gutekereza ko leta yamwizera kundusha kumva ko njye ndashobora kuvugana nawe adahari ati kuko nta ntekereza ko atandusha ubuyobozi cyangwa kuba navuga imbere y'abayobozi bacu mukore niwe twagiye kugenda tuganira bisanzwe ubuzima busanzwe nka kritika nk'uko bisanzwe nabona radiyo ibyo mukora ntabwo ari byo ukajya impaka nkakambwira ati nibyo koko byo uvuga bifite ukuri nakambwira ati ntabwo bifite ukuri yatubenda n'uko udafite mukuru nuko tukajya impaka uko iminsi yashiraga neza arambwira ati ariko finaroma tugomba kuba twarakwibeshye utari mubi nk'uko tubitekereza ntabwo ntabwo ndetse ntabwiye ko ndi mubi dusubira muri iyo porosidire nk'uko akayezo yivugaga nerekana uburyo ndamwe ati ntabwo mba nk'uko perezida yagiye kuvuga ngo ngewe ngo ibyaha cumi nageze nibwo yatangiye kumbwira ati rero ati muri deze hagomba kuba harabayemo za magwiye agomba kuba atanze raporo ni nziza hejuru ku buyobozi hanyuma kuri komiseri jenerali aza kundeba turaganira batangira kugenda tuganira gutya ku buzima bw'igihugu bwaba atari ku bundi ndetse ntabwo ari ngombwa kuguma muri gereza nanjye ntabwo ngo nimwe mwabishatse n'imyaka 15 ndimo ndayikora nirangira ndasohoka ubwo rimwe nibwo komiseri jenerali yaje arambwira ati dushobora kugufungura rwose perezida ashobora kuguha imbabazi ndamubwira ntariko njyewe ndi muri kategori zidahabwa imbabazi kuko ibyaha nari narakatiwe byitwaga ko ari ibyaha by'ubugome nuko icyo gihe arambwira ati n'umuntu amacege kujya byose ashyirwaho n'abantu kandi agashyirwa n'ibikorwa n'abantu ndamubwira ati nta kibazo ariko icyo gihe nari naratangiye urubanza rwa rusharure ya kayezi yakomeje urugura mu rukiko nyafurika noneho baza kunsaba ko nduhagarika mbabwira ko bidashoboka ndebe icyo gihe terime nabakoresheje nabwe ni nko kumbwira barambwiye bati ruhagarika urwo rubanza nyuma uzarebe ikizakurikiraho ndabwira ni nko kumfata ndi mu ndege mukambwira ngo ni parashite nta mutaka mfite donko nta parashite mfite nicyo gihe sinaba nzi aho ndi bumwe ntabwo ibyo bintu nshobora kubikora aragenda ntiyongera kugaruka urubanza turaruburana turarutsinda tumaze kurutsinda nk'amezi abiri cyangwa atatu nyuma yaho aragaruka arandeba ati urubanza rwarangiye ati noneho dushobora kuvuga ibyo wafungurwa nta kibazo mfite batishobora kwandika imbabazi ubusaba imbabazi ndabwira nti maze gutsinda urubanza rwemeza ko ntabya nakoze urajya unandike nsaba imbabazi z'ibyaha urukiko rumaze kongera kumwere arambwira ati kora lo konteni ukora iyi ushaka niba atari kuko mbere bazaga avuga ngo usaba imbabazi ngo urabona ngo ibyaha wakoze ndabwira nti njye ntabyanakoze ntabyanakoze ntekereza ni nayo mpamvu habaye polemike maze gufungurwa gusaba imbabazi zo kugira ngo ufungurwe no gusaba imbabazi z'ibyaha uba warafungiwe ni ibintu bibiri nuko hakunze kuba polemike nko no kuri rusesa bagira iyo polemike yabaye kuvuga ngo rusesa bagina ngo yemeye ibyaha ngo kandi yarabonye byemere ariko rusesa bagira avuga ngo jorogarete ke abo twakoranaga hari le violence bagiyemo ati kandi njye ntemera la violence ati nkaba ntarashoboye no gufata mere responsabilite mu buryo ariko ntabwo avuga ngo njyewe ndasima ibyaha biriya ndahamwandegaga ndabyemera nuko hari ni ikintu cya polemike abantu bajyamo mbona mbamara kitari ngombwa nicyo ni kimwe nuko tujya muri polemike zo kuvuga ngo ni pressure cyangwa ntabwo ari pressure kuko itegeko ubundi perezida aheraho asaba imbabazi cya mbere itegeko ryanditse uyu munsi ni ingingo ya makumyabiri usanga mu ngingo ya 27 niho bavuga ko ushaka gufungurwa igihe cyari yakatiwe n'inkiko zitageze yandikira perezida wa repubulika nuko urumva ziri mu itegeko nuko la procedure yo kugira ngo usohoke muri gereza kuba wagezemo nta n'iyindi procedure ihari kuva mu nuko wandika perezida wa repubulika nkuko iryo tegeko rivuga hanyuma icya kabiri bakavuga ko bikorwa mu nyungu z'igihugu nuko perezida wa repubulika akavuga ati kubera inyungu z'igihugu bibaye ngombwa ko mfungura umuntu bivuga nko kuri rusesa bagina urabona njye narebye ibyo umuvugizi wa perezidante yavuze uriya mudamu Nyombayire yavuze ati umubano wa Katari n'u Rwanda ni ingenzi cyane nuko kubwa iyo mpamvu aho kugira nuko uruvuga niba ari rusesa bagina kugira ngo akomeze afungwe cyangwa umubano wangirikiye hagati y'u Rwanda na Katari hakorwe iki nuko amahitamo agomba kubamo za repubulika ya Itali ku mubano indi ngingo yavuze yaravuze ati umubano byari ngombwa kugira ngo tukongere dusa n'abatsura umubano w'u Rwanda na Amerika nuko niba urwo gufunga kwa rusesa bagina byari kuba ikibazo hagati y'ibyo bihugu byombi by'inshuti z'u Rwanda kuko Katari uyu munsi turebye iri mu bafatiye runini u Rwanda na mwe mushora wa mari wa mbere mu Rwanda ntekereza ko bajya bavuga ko niba bafashe imyenda minini y'u Rwanda akayishyura abanyamerika bari muri mu ba mbere batanga imfashanyo ntekereza ari uko nka perezida wa repubulika ureba igihugu afashe mu ntoki akareba ko gihagaze yagombaga gukora amahitamo nyine agahitamo amahitamo afite inyungu igihugu nuko ntekereza ko ariyo mpamvu byagenze ngaba ariyo mpamvu mba ntekereza hari igihe rimwe wenda tujya mu mpaka zidafite inyungu cyane cyangwa zidafite me igifite akamaro ni uko umuntu aba yasohotse muri gereza nicyo kintu cya mbere nabivuze kuba muri gereza ntabwo ari ahantu umuntu yakwifuriza undi kuba
ariko aya polisi tabagina bwo izo mpaka za pressure byo nta nubwo zishingiye ku busa kuko nawe uravuga yuko nkuko mudamu w'umuvugizi wa presidency yabivuze ndetse ejo bundi mu kwezi kwa 12 perezida wa repubulika yavuze yuko kugira ngo uriya mugabo afungurwe byasaba ko uwo mugabo aho igitero yaje no kubisobanura avuga yuko yatandaga ko hari igitero kiba ku Rwanda ariko ko yagaragazaga ko bidashoboka ko umuntu yafungurwa nuko ntabwo ari impaka zishingiye ku busa kuko iyo polisi yarabaye mu nyungu z'igihugu efekitivamo nk'uko nawe ubivuga n'amategeko abiteganya birumvikana ahubwo kuri ka yawe sinzi niba hari ibintu bya pression dufite byabaye nk'ibyo navugaga bavugaga yuko wenda bashyize meme Ange uriya mwanya wo kuyobora francophonie kugira ngo bakuri bagufungure ibyo sinzi niba wenda hari iyo makuru ufite wo waduha pression mbese kuri ka yawe kugira ngo nk'uko umuntu wazaga kukureba wavuze ko niba ari Mukono wazaga kukureba wenda ashobora kuba yaratumwe we ntabwo yakubwira ngo bantumye ariko akaza kuinsista kugira ngo ufungurwe ariko hari abandi bantu bamwohereje muri za perezidansi za repubulika goma kuri minute ntabwo ndi kukumva madamu zitwa
oh pardon nari ndi kuri minute koko we donc byakomera byangora kumenya niba hari abantu bari bababwiye donc kuko nabikubwiye donc natangiye nganira nawe bisanzwe ndetse icyo gihe mu bambanye mu kato njya kubana n'abandi bafungwa hanyuma nyuma waje kundeba mbwira ngo nshobora kwandika ngafungurwa ni komiseri jenerali wariho icyo gihe w'amagereza ndibuka ko par exemple hari ahantu twanageze buriya donc urabona nafunguwe mu kwa 9 2018 ariko ndajya mubwira ko urya izo negotiations zatangira 2016 donc ari twageraga tugahagarara kubera ko twananirwaga kumvikana kuko ndibuka par exemple baje maze kwemera kwandika ibaruwa vraiment contenu ninge wayanditse nta kintu kigeze hindura ko yaravugutira kwazo ariko haba ikibazo ndibuka par exemple yaje kumbwira ati hari ibintu byandikwa kuri Twitter yawe kuri Facebook yawe bitavuga neza ubutegetsi ibyo ugomba guhagarara ni gute se twagufungura kandi Twitter zawe na Facebook zawe zidusebya zidutuka zigira gute arambwira ati rero banambaje nibugira telefone namwe ati kugira ngo ubyo byabudatinga ushyireho amakuru y'icyo nzagira telefone ngera murabizi n'iki ati rero ndambwira rero kufite ikipe de communication donc niyo ibikora kuva nafungwa ntiyarabikoze igihe cyose mbere wenda ntarafungwa nacishaga amijisho nkareba uyu munsi ntawe mfite nko kubirebera sinzi ibyandiko sinzi iba publiyeho ariko kufite ikipe de communication ibikora iyo mwishyaka ati no ati ni wowe ati tureba ati by'ishyaka ntabwo tubizi ati ejo uzatuma umukozi wawe agenda ababwira umukozi wanjye muriraga agenda ubabwire babifunga bira bindavuga nti ariko njye ntabwo nshaka kudisikita ibintu n'umukozi wo mu rugo ntafere politike ntabwo nidisikita n'umukozi wo mu rugo ubwo rero nyine aragenda aravuga ati none ubwo niba udashaka kubikora twe rwose reba ni wowe reba ufite umugabo reba ufite abana icyo gihe naramwibukije ntabwo umugabo n'abana ntambere uko nzana nari mbafite nabasize ndeba nzi ko nshaka guhura n'ibibazo nuko ntabwo iyo icyo ari ikintu mwabwira ngo mbikore vuba vuba nsange umugabo n'abana nta nsanzwe mbizi ko nshobora kuza ngafungwa ndetse mbona nashobora gupfa icyo gihe yaragiye amara kandi mezi nk'abiri cyangwa atatu icyo gihe twari mu kemageragere igihe bendaga kumfungura nibuka nibwo yagarutse arongera arambwira ati rwose turashaka kugufungura ariko biriya bintu byawe byo kuri Twitter na Facebook yawe ndambwira nti ariko ntababwiye ikibazo aho kiri ntabwo ndafunze hari ababikora ngomba kuvugana nabo nkabanza nkabidisikitaho nabo nabwo arongera aragenda ariko aragiye nyubwo yahise agaruka bukeye mbwira ati ngaho nazanye telefone ngaho zana nimero zo telefone abo bantu urabona kurumva ikintu bangaga nuko bashakaga kuvuga ngo wowe ni wowe enendividi tureba nuko ntabwo tukureba nk'umunyapolitiki nanjye nkamubwira ati ntabwo ndi hano kuko hari umuntu nibye cyangwa hari uwo niciye ndegwa na leta ivuga ngo nashatse gukuraho ubutegetsi njye rero ndi umunyapolitiki ntabwo rero politiki nyikora njyenyine nk'umuntu ku giti cye nyikorana n'abantu abo bantu barahari ngomba kuvugana nabo hanyuma iyo systeme de communication ukumvikana uburyo ihinduka ariko ntabwo njyewe nshobora kuvuga ngo njyewe ngo mfate icyemezo ntabwo bishoboka nuko ni njyewe ariko mpari ku mpamvu za politiki ntabwo mpari ku giti cyanjye ubwo finalo mbagomba kurajya ababwira ati byanze bikunze arusha kuko ni ikintu twanavuganaga kindi wenda nta nikariyo na rusesa abagina bambwiraga nyine ibintu byo kutaguma muri politiki bakambwira nta kizakugezaho dore urafunzwe umugabo n'abana icyo byose ndababwira nti njye ndi muri politiki kandi nzayigumamo n'umugabo n'abana baranshyigikiye kuko atashyigikira simba naraje naje ari ibintu twavuganye twumvikanyeho donc ntabwo ibyo ngibyo iwanjye bikora donc bamfunguye bazi neza ko nzaguma muri politiki kuko iyo ngingo yo twe twarananiwe kuyumvikanaho nayo iri mu byagiye bitinze ibintu ubwo agaruka kundeba icyo gihe nyine urumva baza kundeba noneho mvuga ati noneho uzana telefone uvugane n'abantu bawe nuko yari yemeye yuko noneho bumva ko ni mu rwego rwa politiki ntabwo ari mu rwego rw'umuntu ku giti cye aho rero niho bampaye telefone hanyuma mvugana n'umwe mu bantu ba FDI icyo gihe nari nke mu FDI hanyuma mu gihe tunavugana yumva ndamubwira nti ndi kumwe na komite jenero w'amagereza turi muri negosiyasiyo barifuza kumfungura ariko bafite ikibazo cy'uko ngo Twitter zanjye na Facebook ni communication zijyaho batazishimira n'ibiki byose zishobora kumvikana tukagerageza kuvuga amagambo atarimo afi navuga ubukarihe n'iki kubireba n'ubutegetsi turabyumvikana twumvikana ko mu gihe cy'uko kuko yaravuze ati garanti yuko se bari bugufungure n'ihe nitubireka komisiyo iravuga ati rwose ngiye garanti ndayibahaye hanyuma icyo gihe umuntu twavuganaga icyo gihe nibukeye Joseph bahita amubwira ati nyuma y'ukwezi nimuba mutaramufungura ubwo Twitter ze na Facebook ze zizongera bikore ku byagombaga uko byakoraga ku bw'amahirwe mu byumweru 2 nari mfunguka donc njye n'izo procedure zanyuzemo hari izindi hari abandi babaganizaga bakabasaba kumfungura ntabwo nanafunguwe ntabwo bigeze anyegera ngo mbwire ngo twebwe bo muri izo nzego ndavuga muri ibyo bihugu bivuga mu banyarwanda abanyarwanda bo ndabizi benshi ko bandikaga basabaga bakoraga hirya no hino ndanacyabashimira nuko ntabwo ibyo bindi rero ntabyo nzi ntabyo bigeze bambwira ko ikindi ndibuka ko nanone ikindi twadiskise uruvuga bafunguye nubwo urukiko nyafurika rwari rwamaze gufata icyemezo icy'uko ndi umwere hari hasigaye kubu twarimo tuburana ibintu bijyanye ntabyo yaransabye icyo gihe arambwira ati duhagarike biriya bintu by'urukiko bihagarare byo gusaba indishyi n'ibiki byose nabyo mubwira ko atari dosiye mfiteho akise nubwo kuko abandi bo muri parti yanjye parti politike n'andi muri FPI na mon avoka aribo babikurikirana nubwo kuko ntayifiteho memizi tugero nabyo biri mu byo komiseri jenerali ya disikise na Bukeye Joseph aramubwira ati no ntabwo biriya byo nta burenganzira tubifiteho urukiko rwamaze rugomba gufata icyo gihe ndibuka ko urukiko rwagomba gufata icyemezo hasigaye hasigaye neza make kuko namaze gufungurwa intekerezo ko ari nyuma y'amezi abiri cyangwa atatu urukiko rwahise rufata umwanzuro ugomba kwishyurwa donko twababwiye ko kugera ababwira ati aho procedure igeze ntabwo nayo ishobora guhagarikwa donko muramufungura niba mubishaka niba mutabishaka muramurika ariko procedure yo ntabwo ishobora kuyihagarika donko murumva njye muri negotiation hari ibyo bifuzaga ko nkorera ntemeye kuko nasangaga bitari mu nyungu za politike z'umurongo wa politike nari ndimo
bo urakoze cyane ni amakuru yewe amenshi nzi ari na make abamugani
nari mfite ikibazo nshaka kumubaza
yego Valentin
madame Ingabire kugeza ubu ngubu tumaze kubona abanyepolitike bakora ibikorwa bya politike bagiye bafatwa bagafungwa bagahabwa izo mbabazi za Perezida wa Repubulika twibuke ndagira ngo nituvuga imbabazi nubwo Perezida Kagame abikora ariko n'ibyanditse mu mategeko abakoresha ububasha ahabwa n'amategeko ntabwo ari impuwe we ku giti cy'aba yagize ni ibyanditse mu mategeko agakoresha ubwo bubasha amategeko amuha rero tuzi nari ntanze ingero ebyiri reka mfate kuri wowe kuri Rusesabagina bamaze guhabwa izo mbabazi za Perezida wa Repubulika wenda hari umunyepolitiki ufunze wundi umazemo igihe tuzi neza ko yanditse impapuro zisaba imbabazi akaba atarigeze ahabwa igisubizo kugeza uyu munsi Deogratias Mushayidi ariko hari abandi bantu babiri ndabavuga amazina hari uwitwa Kalisa Alfredi Kalisa Alfredi yafunzwe yahoze ari Directeur General wa banke icyo gihe yitwaga BCBI ubu ndibwira ko ari ishami rya yavuyemo ishami rya Ecobank rikorera mu Rwanda yaje gufatwa arafungwa ku byaha by'ubuhemu abus de confiance ahanishwa igihano cy'imyaka itanu yaje gufungurwa ku mbabazi ahawe nawe imbabazi za Perezida wa Repubulika akimara guhabwa imbabazi za Perezida wa Repubulika yahise ahabwa umwanya wo guhagararira igihugu cy'u Rwanda muri Angola yaje kuva muri Angola yimurirwa kuba ambasaderi mu Misiri ubu ngubu niho ari yarekuwe ku mbabazi za Perezida wa Repubulika dosiye yo kumugira ambasaderi donc inama ya ministre yemeje ko abaye ambasaderi turabizi ko abayobozi bo mu nzego nkuru amadosiye yabo yoherezwa muri sena akabanza kigwa akemezwa sena ibyo yarabyemeje bivugwa ko icyo gihe nyakwigendera Mucyo Jean de Dieu akiriho yari akiriho ari umusenateur yagaragaje icyo kibazo yuko amategeko atemerera Kalisa Alfredi guhabwa umwanya cyangwa se izo nshingano kubera ko yakatiwe igihano kirengeje amezi atandatu nk'uko amategeko y'u Rwanda hari itegeko rigenga sitati y'abakozi ba leta ivuga yuko nta ushobora gushyirwa mu murimo wa leta niba yarahamwe n'icyaha akagihanirwa igihano kirengeje amezi atandatu n'itegeko rigenga abanyepolitike naryo ribivuga gutyo. Nyamara Sena ibyo ntibyayibujije kwemeza Kalisa Alfred kuba ambassadeur muri Angola ejo bundi mu gihe cyashize akaba yarahinduriwe akimurirwa I Cairo mu Misiri ahari. Uwa kabiri ni Marco Kabandana. Marco Kabandana yabaye prefe wa prefecture y'umujyi wa Kigali. Icyo gihe yaje ndibwira umenya yari yarimuriwe mu kigo cya Riyamu kiriya kitwa Rwanda Institute of Management Riyam niba yarakiri yarafunzwe ari yarabanje muri Riyamu akaza mu mujyi wa Kigali cyangwa niba yarabanje mu mujyi wa Kigali akajya muri Riyamu ntabwo byibuka neza. Icyo nibuka neza nuko yafashwe nawe akurikiranyweho ibyaha bya detrunoma kunyereza umutungo wa leta, yafunzwe yahanishijwe igihano kirengeje imyaka donc kirengeje amezi atandatu ndumva cyari kigeze mu myaka itanu. Nawe yaje kurekurwa ahawe umenya watarahawe n'imbabazi za Perezida wa Repubulika hari niba yarazihawe cyangwa niba yararangije igihano, ariko naho yaba yararangije igihano atarahawe izo mbabazi ni ukuvuga kiriya twita kaze judiciaire ye iba yanduye iba iri noire ntabwo imwemerera kujya mu mirimo mikuru y'igihugu. Nyamara ntibyabujije Perezida wa Repubulika kumwemeza mu bagize rwa rwego bita urwego rw'inararibonye mu miyoborere. Ubu ni umwe mu nararibonye z'igihugu mu birebana n'imiyoborere y'igihugu, yicaye mu ntembe imwe na ba Rucagu Boniface na ba Tito Rutaremara n'abandi bose bari kumwe hariya. Nyamara Madamu Victoire Ingabire, wowe urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu rwemeje yuko utagomba gukurikiranwa kuri ibyo byaha, utagombaga kubikurikiranwa, bivuga yuko ibyo byaha byari bishingiye ku bikorwa byawe bwite bya politiki nk'umunyepolitiki. Ariko ntibibuza inzego z'ubutegetsi bwo mu Rwanda gukomeza kuvuga yuko utemerewe gukora politiki, bakanga kwandika ishyaka ryawe rya Darufa Umurinzi bitwaje ibyo ngibyo. Nagira ngo uko mbivuze ugire icyo bitubwiraho, utubwire izi mbabazi za Perezida wa Repubulika ese ubona ari inkoni yo gukubita abanyepolitiki, ariko ikaba irimo n'ubusumbane kuko harimo abazihabwa ntibigire ingaruka bibagiraho bakikomereza imirimo yabo ifitanye isano na politiki, mu gihe abandi bo bakomeza kuburabuzwa no guterwa hejuru.
Urakoze. Eka mbere ku kibazo cy'uriya mugabo wo muri Riyamu wamvuze ndamwiruka najyaga mubona ari muri gereza akora n'akazi kenshi rwose, yakoreraga gereza baramuhaye kompiyuta akora ibintu byose muri gereza afasha gereza kwa mukazi. Uyu nguyu yarangije igihano we ntabwo yahawe imbabazi, yarangije igihano uwo nk'uko bivuze asubizwa mu kazi. Kalisa arangije yahawe imbabazi asubizwa mu kazi. Mushayidi yasabye imbabazi burya nsohoka Mushayidi nari nzi ko turi busohokane, kuko Mushayidi yari afungiwe impanga bamuvanayo bamuzana hari amageragere nk'icyumweru kimwe, kandi icyumweru kimwe deja hari derimeri muri twebwe abafungwa nyine avuga bati hari abantu bagiye gufungurwa bakavuga ati nikimenyimenyi Mushayidi bamuzanye nawe azafungurwa. Ku buryo ibuka komiseri baza kuntwara mu gitondo ngiye kuvuga na komiseri jenerali amye baruwa imfungura, yarambwiye ati hano mfite ibaruwa eshatu ati yawe ya Kizito ati murasohoka ati hanyuma ati ya gatatu ni yuriya muhungu wundi wari ufunganywe na Kizito sinibuka izina rye ati we bamuhakaniye ntabwo ari ukundi ati kuko bwari ubwa kabiri ati namuhabwe imbabazi na Perezida Repubulika kabiri ati we donko ntabwo ari buhari utamubwira ati nawe sede w'umushayidi kuko numvaga otomatiki kuma Mushayidi arimo. Arambwira ati oya ati Mushayidi ati ntabwo yahabwa imbabazi kubera iki kubera disipuline. Ndavuga ati komiseri rwose muzambwira ikindi ariko disipuline ko nta mufungwa mufite witonda nka Mushayidi kandi koko mushayidi twaravuganaga tuburyo abafungwa kugira ngo bazumye muri kabo cyanjye mwazanye cyangwa rimwe nimwe natangaga ibiganiro n'ubwo hari ibyo twandikiranaga byitwa indege yambwiye ati rwose ati ntako ntakora ati bishoboka byose ati nabo umunyeshuri mwiza ntanga ibiganiro hari ibiganiro bajya batanga biriya batanga mu itorero no mu magereza birimo ati ibyo biganiro ndabitanga ati ntako ntageze atari ko njyewe ntabwo banyumva nk'uko bivuga nyine hari abantu biragoye nka mushayidi kugeza uyu munsi yaranditse ntabwo byumvikana impamvu umushahidi adahabwa imbabazi kandi uwa mugani twese twarasabiye rimwe twese twarafunzwe unarebye umushahidi urabona buranye 2010 nanjye na Maitre Ntaganda uko turi batatu twaregwaga usibye njye bari barashyizemo gupfobya jenoside ariko biriya byaha byose bijyanye no guhungabanya umutekano w'igihugu byari bimwe kuri twese kwamamaza ibihuha twari tubihuriyeho ariko ugasanga umushahidi niwe wafashe iki igihano kinini wenda kuri mushahidi harimo diferense kuko njye navugaga ko ibintu by'igisirikare ntabyo njyamo ntanabyemera mushahidi akaba aravugaga ati twebwe biri mu byo twanzize ashaka ko niba na no violence yanze tuzajya muri byo ngo tuzashaka igisirikare urumva yavugaga byari mu bizambi zashaka urumva byari ntabwo ari cyari ikintu cyari gutuma bamukatira burundu for example
Madame Victoire, wenda nyemerera ntaguciye mu ijambo waruvuze ku byaha mwarezwe waruvuze ko mu byo waregwaga nawe bagushyiremo icyaha cyo gupfobya jenoside ibyo byaha biri mu byo mushahidi Deo Gratias nawe yaregwaga ikintu gitangaje ni nacyo kintu rimwe na rimwe tujya twibaza tukibaza ku mikorere y'inkiko zo mu Rwanda donc ubundi ahandi mu bihugu biteye imbere mu muco wo kubaha amategeko usanga ibyemezo byafashwe n'inkiko zo hejuru abacamanza bo mu nkiko zo hasi bagomba kubigenderaho bakabikurikiza kandi bakaba nta ugomba guca urubanza runyuranye n'ibyemezo n'urubanza rwafashwe n'urukiko rwo hejuru mu bihugu byinshi niko bimeze noneho mu rubanza rwa mushahidi nawe yarezwe icyaha cyo gupfobya jenoside ndetse n'icyaha cyo gukurura amacakubiri igitangaje urukiko rukuru rwa repubulika rwemeje yuko ku cyaha cyo gupfobya jenoside no n'icyaha cyo gukurura amacakubiri ari ibyaha donc ari ibikorwa mushahidi yakoze nk'umunyepolitiki atagomba gukurikiranwaho hari ukuntu urukiko rwakoze iryo sesengura rurasesengura rwifashishije ibitabo by'abahanga n'iki noneho baza kugera ku mwanzuro wo kuvuga ngo ibintu mushahidi yavuze ntago byafatwa nko gupfobya jenoside ntago byafatwa nko gukurura amacakubiri ahubwo ni ibitekerezo bye nk'umunyepolitiki cyakoze kuko hari umugambi wo kumuhamya ibyaha bahise babikontruna babishyira mu cyaha cyo gukurura icyo icyaha kiba mu Rwanda cyitwa gukurura cyangwa se gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha leta abaturage naho ngaho noneho uyu munsi rero ikintu kidutangaza ni ukubona harimo abantu bafitanye isano na politiki bakiregwa ibyo byaha kandi ndumva urubanza rwawe rwaraciwe ku rwego rwa nyuma y'uko imanza zaciwe na Cour Supreme naho tukuru mu rubanza rwa mushahidi zari zimaze gucibwa donc nashakaga gutanga ako ga precision nerekana yuko ku bintu byitwa ingengabitekerezo na icyaha cy'ingengabitekerezo no gukurura amacakubiri Cour Supreme naho tukuru by'u Rwanda byafashe position bigaragaza igihe bidashobora kwitwa ibyaha barabigaragaje neza igihe bishobora gufatwa nk'ibitekerezo bwite ariko ikijya kinangaza ni ukubona bitajya bikurikizwa mu manza z'abantu bandi batandukanye kandi ari ibyemezo byagombye gukurikizwa n'izindi nkiko zose cyane cyane nk'inkiko zo hasi usanga ziburanisha abantu batandukanye ku bitekerezo byabo bwite bifatwa nko gupfobya jenoside cyangwa se gukurura amacakubiri numva gashaka gutanga ku ga precision
we urakoze nakunganira na urabona hari abanyamakuru anyesu w'Imana na Mukakiri Fedati baburanye imbere yanjye uri ya wari president wa Cour Supreme Samurugege ubwe muri dossier yabo yari yavuze ati itegeko ubwaryo ntabwo ryumvikana ntabwo kugeza uyu munsi itegeko ry'u Rwanda rigaragaza neza icyo twingengabitekerezo ati niyo mpamvu kubera ko iryo tegeko ritagaragaza neza icyo twingengabitekerezo nta n'umuntu ugomba guhamwa n'icyo cyaha doko urumva iyo nayo jurisprudence twakoresheje mu rubanza rwanjye haba muri kuri babaranye imbere yanjye haba rero muri hote kuru haba no muri supreme twaranabigaragaje ahubwo ati mwebwe kuri supreme hano ni mwebwe mwafashe iyi ngingo niyo mpamvu bajya kunkatira icyo gihe bahita bakata bahita basimbuka doko iyo ntibongera gukoresha iryo tegeko rishaje mu gusesengura urubanza rwanjye nibyo bakoresheje ariko mu gufata decision bakoresha itegeko rishyashya rigijise ryari rimaze gusohoka ibyo uvuga byo nibyo nta mu by'ukuri ni gake cyane za jurisprudence hano mu Rwanda zihabwa agaciro ugasanga icyemezo cyafashwe nyine ureba koko niba bashobora kongera kucyubahiriza hanze usanga bafite uburyo bakigoronzora bakakigoronzora ku buryo nyine baba birangira batanu kuko nk'ibyo uvuga nko mu dosiye ya Mushayidi urabona ngiye hote kuri yari yavuyeho ibijyanye no kwamamaza ibihuha kuko hatwe twakoresheje iyo jurisprudence yo kwa Mushayidi twerekana uti nuko bavuga ko abanyamategeko bavuga ko iyo umuntu avuze ibintu ari umunyapolitike ibyo ni n'abacamanza ubwabo bari babishyizemo bavuga ati iyo umuntu avuze ari umunyapolitike agatanga ibitekerezo abandi banyapolitike batemeranywe nabo nibo baza kunyomoza cyangwa kwerekana ibyo bavuga ariko ntabwo umuntu afatwa ngo afungwe ibyo byari muri dosiye ya Mushayidi twe turabikoresha njyewe babimpindura bamingira nk'umwere nubwo twageze muri kuru supreme bakongera bakakizana kuko ubushinjacyaha bwari bwakijuririye ariko umva nka hote kuru yari yemeje gukoresha ibyo byari muri dosiye ya Mushayidi kuruta muri dosiye ya Mushayidi nubwo byarimo ariko la konkurizi yabaye ko bamufunga bakimugumishaho ariko nkanjye muri tugeze muri kuru supreme nako muri hote kuru icyo gihe barabyemeye iyo ntuza bayifata gutyo barayikoresha nuko biragoye ku bitabera bwo mu Rwanda biragoye ni ndomone nk'ibyo byo gufungurwa kwa urubuga rw'umutikarisa nababwiye muri procedure yanjye habaye n'ibintu twagiye tumwanira urumva nkanjye niba baransabaga kureka politike nkayanga ahubwo ntuyanye nzakomeza gukora politike birashoboka ko Kalisa hari ibindi bumvikanye yabemere donc urumva iyo hari izo za negotiation ugomba guhabwa imbabazi na perezida wa repubulika barakuganiriza ubwo rero niba nge ibyo ngibyo bampaye ibibanza bya kenshi byinshi nabyanze urumva basabaga kureka urubanza bakansaba kureka politike ibyo byose navuga ko njye bidashoboka ndabikomeza ubwo rero agamba wenda ariyo mpamvu nasohotse nyine hakagumaho icyo kintu cyo kuvuga bati reka dukomezeho ibintu bimugoye kuko kugiye kugeza umunsi ndajya kwitaba rimwe mu kwezi kwa procureur kujya kwiyerekana imyaka imaze gushira uko ari itanu sinshobora gusohoka mu gihugu nuko ibyo byose urumva ni ibintu bikiriho aroro kw'abandi nta wundi muntu tuvuge rusesa bagenda arasohotse ubu ngubu bahise bamureka asubirayo nuko izo mbabazi nubwo perezida wa repubulika zitanga ntekereza ko biterwa mu gisohoka mu ruganiro bagiranye n'umuntu bakamureka ariko umwe bakamushyiraho kondisiyo ntekereza ko kugeza ubu mubahawe imbabazi ni njye njyenyine washyiriweho ziriya kondisiyo abahawe imbabazi na perezida wa repubulika ntabwo mvuga hari abandi bantu barekurwa batumiwe na ministre bariya barekurwa n'ingingo ya 229 bari yabashyirwa mu kondisiyo nyine ko bafungwa by'agateganyo ariko twe urumva ntabwo biba byitwa iyo uhamba ubundi imbabazi na perezida wa repubulika ntabwo ari by'agateganyo abamufunguye ubundi bikaba birangiye ariko urumva njyewe ni nk'aho njyewe ibyanjye biri kombine bakombinye amategeko yombi nubwo nta hantu biri bisa nk'aho nafunguwe by'agateganyo kuko ubundi nta kondisiyo zashoboraga kuza byo kujya kwitaba kudasohoka mu gihugu ninjye mu bantu perezida wa repubulika amaze guha imbabazi kugeza ubu ugifite le kondisiyo bashyiriho kondisiyo nk'izo ngizo nyine zo kujya kwitaba zo kujya kwitaba zo kudasohoka igihugu ubwo rero urumva kwa Rufredi ubwo bagomba kwarumvikanye no kuvuga ati wowe urahita ukomeza akazi nk'uko nakubwiye nanjye nahawe imbabazi ariko ibyaha bari bantatiye mu by'ukuri bitari mu byemerewe guhabwa imbabazi nuko niyo mpamvu nkubwira hari amategeko ahari ariko ntekereza ko hari naho nyine bakora bitewe n'igihe hari muri za nyungu z'igihugu rimwe na rimwe amategeko nta ntiyubahirizwa uko yagombye kubahirizwa ubu niba Mushayidi akarisa avuga bati wakati wa mezi atandatu ntashobora kugisubira muri politiki ni nabyo ngira ngo ngarukeho ku kintu bavugaga ati ni inkoni yo gukubitisha abantu bagenda byo mwana haye titre hari aho bigera umuntu akibaza niba jestoma gufata abanyepolitiki batavugamo n'ubutegetsi bagashyirwa muri gereza bagafungwa bagakatirwa atari uburyo bwo kubakura muri politiki kuko ni murebe 2010 hari nka Metre Ntaganda hari Franke hanyuma hari nanjye icyo gihe byagenze gute donc Metre Ntaganda yarafashwe Frank ahunga igihugu amaze kwica vice perezida we hanyuma nanjye ndafatwa ndafungwa twese turakatirwa murabona Diane nawe yarafashwe arafungwa wenda agizwe umwere ariko igihe cy'amatora cyarangiye nuko uyu munsi abarwanashyaka dufite abarwanashyaka barenze 15 bari muri gereza donc bivuze iki iyo umaze gukatirwa ayo mezi 6 nujya kureba mu itegeko rya 10 ry'umwaka wa 2018 rivugurura rya ryo mu rya rigenga amashyaka ryo muri mu kwa kane 2013 mu ngingo ya 13 mu gaka ka 5 bavuga ko iyo kwatuwe Burundi igihano cy'igifungo kingana cyangwa kirenze amezi 6 ntabwo ushobora kujya mu nzego z'ishyaka no mu mirimo ya leta ntabwo ushobora kujyamo donc urumva navuga ko gukatira abatavuga rumwe n'ubutegetsi navuga ko ushobora gusanga wanarije mu Rwanda ni nk'intwaro yo kugira ngo nyine abo bantu badakora politiki kuko uba bakuye mu kibuga cya politiki nk'uburyo bwo gukora abantu muri politiki ariyo mpamvu na ntunze gusaba ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwagombye kwihanganira no kumva no kwakira abantu batavuga rumwe nabo ntibadufate nk'abanzi bagomba gukora mu kibuga cya politiki hakoreshejwe izo strategi zo gufunga abantu ahubwo hagakoreshwa nako hakaba kwemera no kwakira no kumva ko umuntu utavuga rumwe n'umuntu ugomba kwihanganira ukamwakira ukumva ibitekerezo bye ndetse n'amategeko akubahirizwa nk'uko byemewe amashyaka menshi mu itegeko nshinga rikubahirizwa tugakora politiki nta nkomyi gereza itabaye ikintu bagomba kuguhoza ku mutwe twaragufunze none nta n'ijambo ushobora kuvuga nta n'iki nk'uko kandi akayezo wari umaze kubivuga noneho njyewe n'urukiko nyafurika rwaravuze ruti uwo muntu ni umwere ariko ukabona bakomeza gutitiriza bati no donc ntabwo ugomba gukora politiki ntitukwemera gukora politiki donc ni ikibazo niyo mpamvu mvuga nti uru rugamba turiho rwo kugira ngo u Rwanda rube igihugu kigendera ku mategeko u Rwanda rube igihugu cyubahiriza amahame ya demokarasi tugomba kurukomeza kugeza igihe icyo gihugu nyine tukigereho ibyo bintu tubigereho mu gihugu cyacu kuko ubundi gufata ishyaka bakaryandika kandi bamara kuryandika ariko hakaba hari icyo kintu cy'uko amategeko atubahirizwa uko bikwiriye ntabwo ari ko tugomba kubaka u Rwanda tugomba kubaka u Rwanda rugendera ku mategeko niyo mpamvu n'uyu munsi nakongera ngasaba ko abantu bacu bafunzwe nabona gufunga abantu ngo basome igitabo bamaze amezi arenga 17 bagifunze nta muntu ushobora gusobanura ko gusoma igitabo babibyaza kuvuga ngo abantu bashatse gukuraho ubutegetsi ntabwo umuntu akora igitegetsi n'igitabo mushayidi yaranditse inshuro nyinshi nk'uko yavugaga perezida wa repubulika yaravuze ati dufite imbabazi dutanga imbabazi dufite yagaragaje ko ashobora gutanga imbabazi ntabwo kugeza uyu munsi tubona impamvu mushayidi we adahabwa imbabazi twabonye ejo bundi umuvugizi wungirije kuko arinda avuga ati umuntu yasabye imbabazi arazihabwa ati iyo yanditse ku munyamakuru ambwira ati ariko mushayidi yaranditse yashize igihe ntabwo mushayidi ahabwa imbabazi nako kugeza uyu munsi nta gisobanuro kiboneka cy'uko mushayidi mu banyepolitiki bamaze igihe bafunzwe adahabwa imbabazi nk'uko natwe twese twazihawe rwo tugakomeza twebwe gukomeza gusaba ko yahabwa imbabazi ndetse n'abandi banyepolitiki bose bafunze ndetse n'abafungiye gutanga ibitekerezo byabo uko babyumva uko babibona bakarasira bayidamange bose bakaba bahabwa bafungurwa abantu ntibakomeze gufungwa kubera gusa ko yatanze ibitekerezo ntabwo yafashe imbunda ngo arwane ntawe yahohoteye gufungira umuntu ngo yaravuze ni ikibazo ntekereza ko muri uru Rwanda abantu barakwiye kumva ko n'ikintu bagomba gucika rwose umuntu ntafungwe kubera ko yavuze kandi yatanze ibitekerezo bye niba utabyemera garagaza ibitekerezo byawe cyangwa umwereke uti hariya uribeshya ibyo wavuze ntabwo ari byo ariko ntabwo igisubizo cyo guha umuntu wavuze ari ukumufunga
urakoze Madamu Victoire wenda abadukurikiranye bataza kugira urujijo ko twaba tuvuga yuko hari umwihariko wenda ku banyepolitike wari ubisobanuye neza uti n'abandi batanga ibitekerezo byabo twafata urugero nka buriya nka bakarasira bayidamange bariya ba Theoneste we yarasanzwe ari n'umunyamakuru ngira ngo ndibwira ko yari afite ikarite y'umwuga niba ntibeshye ashobora kuba ayifite cyuma yari ayifite aza kuyamburwa bariya bose iyo tugiye mu itegeko rigenga itangazamakuru mu Rwanda tubasanga bo harimo abanyamakuru bafite amakarita y'umwuga abo ngabo bafite uburyo bakurikiranwa na rwa rwego rushinzwe abanyamakuru bigenzura hakaba n'abanyamakuru n'abandi wenda bakora ngo icyo bita citizen journalism donc ni nk'itangazamakuru rya rubanda ariko nabyo biteganijwe n'itegeko rigenga itangazamakuru mu Rwanda. Noneho niba itegeko riteganya rigenga itangazamakuru mu Rwanda riteganya uburyo umunyamakuru arengerwa uri mu kazi ke, uburyo agomba kuba protege, ni nabyo bigomba gukurikizwa igihe wa wundi ukora itangazamakuru rya rindi twise citizen journalism nawe agomba kurengerwa, kuko nta hantu iryo tegeko ryigeze ritugaragariza yuko umunyamakuru udafite ikarita ukora ryatangazamakuru rya rubanda we ibirengera abandi banyamakuru bitamureba nta hantu na hamwe. Harimo rero abakora abatanga ibitekerezo byabo mu kazi kabo k'itangazamakuru, birimo nka bariya bagiye bashinga imiyoboro ya YouTube, biriya byemewe n'amategeko, ntabwo ari ibintu bitagengwa n'amategeko, birengerwa n'itegeko, ni ryatangazamakuru rya rubanda riteganyijwe mu itegeko rigenga itangazamakuru mu Rwanda, bakaba rero nabo bagomba kurindwa no kurengerwa, n'ibitekerezo byabo bahitisha kuri iyo mirongo bikajya bisuzumwa hakurikije amategeko agenga itangazamakuru mu Rwanda, bityo bikabafasha nabo kubona za garanti nk'iz'abandi banyamakuru bose. Ibyo rero ni nabyo tuvuga ku banyepolitike, nk'uko Madame Ingabire urukiko nyafurika rwerekeye uburenganzira bwa muntu n'ubw'abaturage rwabigaragaje ko ikurikiranwa rye ritagombaga kubaho, ni nako no ku banyamakuru ba Theoneste bacyuma nabo bose bakarasira bafunzwe bagiye bakora itangazamakuru ry'abaturage, nabo bagomba kurengerwa bakarindwa nk'uko amategeko abivuga. Iki rero kizajya kinatuma mbere binatuma abacamanza nibiyumvisa ko bafite iyo nshingano yo kubanza kureba uburenganzira burengera abantu n'ubuhe. Itegeko nshinga riteganya ubuhe burenganzira mu gutanga ibitekerezo. Ese ubwo burenganzira bugera hehe, bugarukira hehe? Izo limite zigasuzumirwa mu nkiko mu rwego rw'amategeko bakabigaragaza, aho kugira ngo umuntu uhubutse hariya ufitiye urwango umuntu runaka yandike kuri Twitter ikintu buke bihamagaza umuntu ngo ijye kumufunga, icyo ntabwo ari igihugu abantu baba bubaka, iyo ni anarchy, byaba ari ibintu biteye ubwo. Sinzi icyo wavuga Anset.
Nakoze ndumva wenda aza gutinda,
ijwi ryawe riri hasi cyane.
Numvaga ingingo twari tuyivuzeho pana ingingo y'imbabazi zahawe Paul n'abandi bagororwa, ariko hari ikintu Madame Victoire Ingabire yaravuze mu kanya cya condition babaha babafungura, babazi zijyana n'amakondition atandukanye. Yaravuze yuko nk'uko nko kubatabasha kujya mu muryango we ari mu Burundi ari uko nyine batabishaka, ngira ngo bavuze yuko bakubisaba ariko yigize nasabo kuzana icyo kintu cya dupodomi kubera iki? Kubera ko rusesaba wenda yavugiwe abantu umve neza yuko ntashaka kuvuga ko rusesaba gina atagomba gusohoka igihugu, byisuri n'uburenganzira bwe, cyane cyane ko nibyo kenshi muba mushinjwa biba ari ibintu by'ibihimbano. Ariko kubera iki wafata rusesabagina ukamufungura, kimwe nuko n'abariya baba bafunguranywe ba Habimana Sankara ubu ngubu bari mu tobo, ntiyagiyeyo byinshi kubera yuko hari cya kintu cya presha bavugaga mu kanya. Donc kubera iki Paul Rusesabagina yafungurwa agahita asohoka mu gihugu, wowe ukaba umaze imyaka ingahe babikwima? Icyo ni kimwe. Hari ikintu burya cya justice sociale itegeko ibishyizeho cyangwa ibyemezo by'inzego za leta zitiyapurika ku bantu bose, finalement biba ari itegeko ribi cyangwa ibyemezo bibi. Paul Rusesabagina rwose yagombaga gufungurwa no gufatwa deja, wenda nuko tutabibona akanya kugaruka ku kintu cy'ifatwa rye, yagombaga nta nubwo yagombye kuba arafunzwe no gushimutwa, ahubwo bagombye kubihanirwa ababikoze. ariko ungubu baramurekuye kubera izo mbaraga za Katari mwahoze muvuga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika aragiye hano. Madamu Victoire Ingabire, wowe ntabwo ushobora kuzinduka mu gitondo ukavuga niba umuntu uko burya dufite uburenganzira bwo kwevuka kayundi muntu kugira ngo nawe urengere uburenganzira bwawe. Ntabwo ushobora kwandika ibaruwa mu gitondo ukavuga uti niba mwemereye Paul Rusesabagina dusa n'abafite amadosiye amwe kugira ngo ajye kureba umuryango we, nanjye ndasaba ko bumpa uburenganzira bwo kureba umuryango wanjye. Ko nta kabazo ka mbere. Aka kabazo ka kabiri rero k'ayo makondisiyo ni ibyo uvuze mu kanya by'ibintu baguhaye za kondisiyo, bya bindi bavuga ko iyo wafunzwe amezi atandatu utemerewe gukora politiki. Ese biba bifitanye isano n'ubundi n'uko banga kwandika ishyaka Darufa Umurinzi? Ese buriya umuntu afashe undi muntu wenda mukorana akaba ari tugira president wa Darufa Umurinzi baryandika cyangwa ni ibintu byo kukurushya gusa kugira ngo baguteshe umutwe? Sinzi niba utubazo twanjye ni tubiri twumvikana.
Ok, birumvikana. Ibyo kwandika nibyo no muri arrêté présidentiel imfungura mu ngingo ya gatanu baravuga bati ushatse kwizi kondisiyo zigushyiriweho ushobora kwandika ugasaba kuzivaho. Ni ukuvuga ko iryo tegeko rirahari koko, ariko kimwe nuko handitsemo yuko nshaka gusohoka nakwandika ngasaba nkajya gusura umuryango bakanyemerera nkagenda, kandi narabikoze inshuro zirenze ebyiri donko ntabwo nigeze mbihabwa. Donko ni ukuvuga ko nibyo navugaga nyine ntabwo nzi donko nubwo itegeko rihari riba rivuga ko uhawe imbabazi uko bigenda n'ibiki byose n'ubumwe agafungwa twese tugahabwa imbabazi, ariko traitement ya nyuma dufunguwe ntibimwe. Kalisa agahita ajya kuba ambasaderi Rusesabagina agashobora guhita asohoka mu gihugu, njyewe nkaba ntashobora gusohoka mu gihugu. Donko ni traitement ntabwo ntacyo ushobora kubona bishingiyeho mu by'ukuri. Ntaho ushobora kubona avuga ngo wenda tubikora ku mpamvu izi n'izi, nta gisobanuro na kimwe gishobora kuboneka gihari. Hanyuma ku bijyanye no kuvuga uti umuntu bashyizeho undi muntu, ibyo bintu tugeze kubikora urabona biriya kayezo vugaga gifungu ngigere n'ahangaha ukuntu ahese mbatake mu itangazamakuru, hanyuma bugacya icyo byari CID bakantumaho nkajya kwisobanura n'ibiki byose. Icyo gihe urumva nabijyanaga pararoma kuko murabizi ko neje no kuvuga ngo turebe ko napatisipa amatora ya 2010, noneho urumva twazihuteshaga kujya kwandikisha ishyaka. Naranditse yewe ntaranafata ngo mfungwe nkiri muri za procedure zo kubazwa muri CID. Naranditse nsaba kugira ngo nyine dukoreshe inama, batwemere ko dukoreshe inama kuko naje mfite twari twumva dufite abantu bari abasivilizasi w'Imana batwagira Imana Boniface twari tuzanye kuva 2006 urumva bari bamaze imyaka ine bakora mobilisation, ndumva abantu bari bahari nta kibazo dufite. Noneho twandika tugira ngo nsabe baranyandikira barambwira ngo kubera ko ngifite ibyo nkurikiranywe nko ngomba kwisobanura mu butabera ntibashobora kunyemerera. Turavuga tutekare ibyo nta kibazo gihari. Sirive yari secretaire general none Trive arandika aba ariwe wandika avuga ati umunyamabanga mukuru w'ishyaka FD Inkingi turasaba yuko mwaduha uburenganzira ugakoresha inama kugira ngo dushobore gushyiraho ubuyobozi bw'ishyaka, hanyuma ishyaka nyine ritangira avuga ati niba uwashoboraga kuduhagarira atemewe twebwe turahari noneho nitwemere dukoreshe inama ama dushyiraho ubuyobozi. Ariko nabwo bagiye gusubiza ntabwo nzibagerwa n'ibaruwa yasinyweho n'ubundi na Mukasonga, kuko twandikiraga umujyi wa Kigali Nyarugenge niho twashaka gukoramo inama kugira ngo dusubize. Avuga ngo ariko nubwo mushaka gukora inama ngo harimo uwo muri kumwe ngo kukirabone doko bashaka njyewe kandi yabandikiye nk'umuntu nka secretaire general, kuko icyo gihe niba perezida w'ishyaka agize ikibazo haraza secretaire general aba ari ufata imirimo yose aba ari ubikora. Ariko n'ubundi baranze baritwaze ngo kuba ingabire agikurakiranywe n'indabo ntabwo ushobora kwemera, kandi nyamara mu ibaruwa yari yasohoye avuga ati noneho twebwe turashyiraho abandi bantu, ariko bari kuvuga ngo umwe mu bagize iryo shyaka ryanyu arakurikiranywe. Urumva ntabwo ikibazo rero ari uko umuntu yakatiwe amezi atandatu, ni ikibazo cy'uko umuntu yakurikiranyweho n'ibyaha, ahubwo ikibazo ni uko amategeko tubahirizwa. Niyo mpamvu uvuga nti urugamba turimo rwa mbere ni ukubanza guharanira ko twubaka igihugu kigendera ku mategeko, amategeko akubahirizwa uko ari, kandi ngo ntihabe kuvuga dukumva icyitwazo cyabaye ngo Ingabire dongo ni nkaho bavuze bati kereka Ingabire avuye mu dongo Ingabire avuye mu rubuga rwa politiki mu rwa politiki abandi twabemerera. Ariko ntabwo ntekerezanye ngo na Frank nababwiye ko dutangira 2010 na Frank yari ahari ba Frank nawe urabona naje yaratangiye 2009 hakuna urabona ko bamwemereje ubundi za 2016 ni urugamba rutoroshye no kuvuga ko turacyafite ikibazo dufite amategeko ariko kugeza uyu munsi dufite abayobozi batari bumva ko ayo mategeko nabo babifite mu nshingano mu kuyubahiriza donc bategereje ko twebwe abayoborwa tuyubahiriza ariko nabo abashinzwe guhagararira iryo tegeko ngo bishyirwe mu bikorwa ryubahirizwe nabo ntabwo bayubahiriza donc niyo mpamvu mvuga nti urugamba rwa mbere dufite rukomeye nta nubwo no kujya kwandikisha ishyaka urugamba rwa mbere dufite rukomeye ni ukugira ngo twubake igihugu kigendera ku mategeko kuburyo nyine ushaka gukora politiki ayikora nta mpamvu n'imwe zisakishijwe no kugira ngo akumirwe mu kibuga cya politiki.
Bon, urakoze cyane Madame Victoire Ingabire, nongeye kugushimira ko witabiriye ubutumire bwacu. Agira ngo mbwire abadukurikiye ko ufite indi gahunda. Rero igice cya kabiri cy'ikiganiro wenda turagikora na Valentin wowe turakuza kukwexcuse. Ariko nagira ngo ngusabe ufate aka kanya. Niba hari ubundi butumwa watanga, niba hari icyo wibagiwe kuvuga, ukidusangize hanyuma ubwo turaguha akanya ujye mu zindi gahunda. Nizere ko ubutaha nitugukenera nanone tuzongera kukubona.
Nta kibazo, igihe cyose muzambona nta kibazo. Ndabashimira ko mwari mwantumiye. Icyo nifuza ubutumwa nkoze guha Abanyarwanda ni uko u Rwanda ni urwacu twese, nta Munyarwanda urutundi. Itegeko Nshinga kandi ryo tegeko riruta yandi yose rivuga yuko Abanyarwanda turareshya imbere y'amategeko. Nubwo ko nta muntu wakagombye kwitwaza umwanya arimo ngo avuze uburenganzira bwe. Niyo mpamvu mvuga ni nk'Abanyarwanda dushyire hamwe duharanire kubaka igihugu kigendera ku mategeko, kuko ayo mategeko niyo azaba imbago kuri buri wese. Duharanire kuko uyu munsi ushobora kuba uri muri kandagira uri kandagirisha undi muntu, ariko nawe ejo ugasanga iryo tegeko rirakugonze kandi nyamara iyo rirengera byari kugufasha uyu munsi kandi yashaka kukurengera igihe nawe uhuye n'ikibazo. Nuko nicyo mbasaba Abanyarwanda, dushyiremo ikintu cy'ubutwari. Gukunda igihugu ntabwo ari ukwiri gutuka mugenzi wawe, undi munyarwanda mugenzi wawe muduhuje ibitekerezo. Gukunda igihugu ni uguharanira ko buri munyarwanda agira umwanya we mu gihugu cyacu. Nuko twese dushyire hamwe duharanira ko buri munyarwanda wese agira umwanya mu gihugu, kuko nta munyarwanda n'urwanda n'urwacu twese. Buri munyarwanda wese afiteho uburenganzira, twese dufiteho uburenganzira n'inshingano zingana. Ntawe urusha undi, ntawe umva ko arusha abandi. Nicyo rero numva nabwira Abanyarwanda ko dukomeza guharanira gukorera hamwe, duharanira kubaka igihugu kigendera ku mategeko, nta nzika, nta rwangano, ahubwo dushaka igisubizo gituma buri munyarwanda wese umwanya we muri uru Rwanda awubona kandi akabaho. Nituze tukabana mu bwubahane, tukabana mu mahoro. Nicyo cyonyine gishobora kudufasha. Duharanire kubaka u Rwanda rugendera ku mategeko. Murakoze, ndabashimiye.
Murakoze cyane.
Murakoze cyane Madame Victoire Ingabire. Natwe twongeye kugushimira kuba witabiriye ubwo butumire bwacu twaguhaye, kandi tunashimiye yuko utwemereye ko n'ubutaha nitugukenera tuzakubona. Rero nizere ko gahunda ugiyemo ziri bugende neza.
Murakoze cyane ndabasezeye ubwo naho ubutaha.
Reka rero ubwo dufata akaruhuko gatoya hanyuma tuze tujye mu gice cya kabiri cy'ikiganiro.
Runana Nyarwanda rw'impinduka, Alliance Rwandaise pour le changement. Ope!
Iyo dusetse dutandukanishe, sheja ibirenze bikiva mu kujya imbere intambwe iri kuyindikani.
Murakoze ku buhanga bw'ibyuma kudushyiriraho ako karirimbo. Tugarutse rero mu kice cya kabiri cy'ikiganiro ndi kumwe na Valentin Akayezu. Ndagira ngo wenda Valentin, mbere y'uko tujya kuri ya ngingo ya kabiri twavuze kuri ku byavuzwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari mu gusoza amahugurwa y'ubuyobozi b'utugari, nagira ngo tugaruke gatoya kuri iki kibazo kimbabazi ku mbabazi zahawe Paul Rusesaba nyina kumvise yuko ngo bamusabye guceceka ndetse nawe ngo yarabyanditse yanditse ko azagenda kwituriza muri Amerika ngo ntagera ahantu yongera guhurira n'ibikorwa bya politiki kandi koko urabona kuva yasohoka yasohotse kwa gatandatu niba ntibeshye yanyuzeyo na muri ambasade ya Katari ajya i Doha muri Katari ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta n'uzi ingengabihe y'urwo rugendo niba aragezeyo niba azagerayo ejo cyangwa ejo bundi ntabwo tubizi kuko icyo kintu yaracyubahirije cyo guceceka birumvikana ko ubundi gukora politiki n'uburenganzira bw'umuntu uvuga ikitekereza n'uburenganzira bw'umuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu kigendera kuri demokarasi gifite amahame cyubahiriza kandi nicyo cyakoze ibiganiro na Leta y'u Rwanda ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari kuza kuvuga ngo ngiye kwemerera u Rwanda yuko uwo mugabo Paul Rusesaba nyina atazongera kugira ibitekerezo atanga bivuga u Rwanda uko abategetsi b'u Rwanda batabishaka natekereza yuko ari cyo wenda cyatumye bashaka undi muhuza katariho n'abantu nabo ubutegetsi bwaho bushingiye ku ba prince demokarasi yabo ntabwo ari ndende cyane ubwo rero bashobora ko rero bavuga bati katari yo kuba bavuga bati kugira ngo byemerwe ufungurwe nuko utazongera gutanga ibitekerezo n'uwabikora nta kibazo ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo bikora ku mugaragaro barante nagira ngo none ngo nkubaze nk'umusesenguzi nk'umunyamategeko urabona atari urukoza soni ubona abantu bashyira mu biganiro nk'ibyo mu bwumvikane nk'ubwo ngubwo kubuza umuntu kuvuga icyo atekereza kuko setezo wa constitutionnaire kugira ngo umuntu avuge icyo atekereza atange ibitekerezo bye akore politiki ubundi ni uburenganzira bwa buri muntu kuvuga ati njyewe ntabwo ibi ngibi Paul Kagame yakoze byo kwataka Kongo byo gukora ibi n'ibi ntabwo nemera ngo nawe ni uburenganzira bwa buri wese nagira ngo udufashe kubona umucyo muri icyo kintu niba bitagayitse kuba bategeka umuntu ko atazongera gukora politiki atazongera gukritika atazongera gutanga ibitekerezo mu ruhando rw'abantu batanga ibitekerezo byabo nyine uko babyumva
kuko uvuga ngo biragayitse nta gitangaje cyava mu Rwanda cyo ahubwo kuba bakora ikitagayitse nibyo byadutangaza naho kuba bakora ibigayitse byo ntago mu Rwanda bidutangaza kuko niko bameze umunsi uzabona bakoze ikitagayitse bizagutangaze wibaze utahubwo izi imbaraga n'uyu mutima babikuye icyo gihe twese bizadutangaza biriya rero kubikora nta gitangaza kirimo niyo myumvire ya Kagame n'iki ntago nabitindaho noneho kubirebana ngo no kuvuga wenda ngo Rusesaba nyina yaranditse ko imyandikire y'impapuro wenda umunsi azavuga niwe uzabisobanura uburyo yanditse ruriya rwandiko runateye kwibazwaho kuko ntago rumeze nk'izindi zose kuki rwo rwanditswe neza mu cyongereza rugasinyishwa sinyatire elektronike nk'uko byagiye bivugwaho n'abasesenguzi barimo nka professeur Charles Kambanda n'icyo yagiye abigaragaza neza donc iyo traitement préférentiel no igenda ikagera no mu buryo inyandiko igomba kuba yanditse Rusesaba nyina ari muri gereza nta computer afite ese baragiye baramwicaza bamushakira icyumba aratayipinga ibarwa arangije arayigira ese nabaroya tuvuge ko ari abavoka be bayanditse n'iki bakamuzanira bagasinya urumva ni ibintu birebire n'abandi nabo basanga bari bafite aba avoka waburaniye Sankara ni batonie nkunda barashi Moyize uniwe batonie wa baro y'u Rwanda niwe mukuru w'urugaga rw'abavoka rw'u Rwanda nawe yari kujya kwandika se kuki yo tatoma preference igera no mu myandikire yagarukiye kuri nose
ibyo rero ni ibintu byinshi madame Ingabire amaze kubisobanura anga atubwira uburyo ibintu bigenda bya byaziriya mbabazi za negotiation jewe personnellement na uko mbifata n'iki ndavuga ni uke Rusesa bagenda baramubwiye bati handi kusaba imbabara byandika pour le faire kugira ngo abashimishe gusa nta kindi jye niko mbibona nta kandi gaciro mbiha kubera yuko kuvuga ngo nazakora politike ese u Rwanda rufite izihe muwaye zo kubimubuza rufite kuko hariya turimo turareba ni espace judiciaire zitandukanye hari espace judiciaire y'u Rwanda hari na espace judiciaire y'Abanyamerika u Rwanda ntirufite ububasha bwo gutegeka umuntu uri muri Amerika ngo itware gutya ubwo bubasha ntabwo bafite byari kujya gushoboka mu buhe gutya bwari kujya gushoboka iyo tuza kubona hari commitment hari engagement hari ibyo leta zunze ubumwe za Amerika ziyemeje zikavuga ziti twemeye kwakira Bwana Rusesabagina tuzakurikirana koko kandi twiyemeje kuzakurikirana ko ibyo yanditse mu ibarwa imuha asaba imbabazi koko azabyubahiriza ibyo nta byabayeho ikindi tuzi nuko nta na negotiation zabayeho hagati ya Amerika n'u Rwanda icyo twabonye niki ni leta zunze ubumwe za Amerika zasabye u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina ya pression ivugwa yarakoze iragaragara kuko tuzi uko Kagame yari yaravuze nuko byari bimeze kose hanyuma ku munota wa nyuma agatangira kwisubiraho kunuza ko kwisubiraho mu magambo ese hagati y'ibihugu iyo habaye negotiation habamo donadona iyo haza kuba hari ibyo Paul Rusesabagina yasabwe kubahiriza frito iyo haza kuba hari ibyo leta zunze ubumwe za Amerika zasabwe kwitaho simbona impamvu leta y'u Rwanda ari kujya kubihisha nta byabaye binagaragaza yuko nta n'imishyikirano yigeze iba hagati ya leta y'u Rwanda na leta zunze ubumwe za Amerika kuri iki kibazo no mu butumwa bwatanzwe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Qatar burasobanutse neza buratangira bukavuga yuko Katari yakoze facilitation ku birebana n'irekurwa rya Rusesabagina hari akantu ka mediation bazanamo ariko nako ntago ari mediation yabayeho hagati y'u Rwanda n'abandi nta yabayeho ahubwo baravuga ngo Katari ngo ifite ubunararibonye mu bibazo birebana na mediation n'ubwunzi nuko ubutumwa buvuga ariko ntaho berekana ko hari ahantu u Rwanda bo bigeze bagira uruhare mu guhuza u Rwanda na leta zunze ubumwe za Amerika ku kibazo cya Rusesabagina ntabihari ahubwo igihari leta y'u Rwanda niyo yiyambaje Katari ngo iyifashe gusohoka muri iki kibazo ni ukuvuga iki petetre wenda simbizi ko Katari wenda ishobora kuba yaravuganye n'umuryango wa Rusesabagina petetre ntabwo tubizi bakagira icyo bumvikana ntabwo tubizi hari hashize n'iminsi tubona nk'umukobwa we Karine Kanimba ibyo bamwe ni ibintu twibazaga tukavuga tuti ese kuki atakiri active cyane kuri za rezo sosiyo famiye isa nk'inki yari yaravuye kuri za rezo sosiyo ku ma Twitter itakigaragara bigaragaza ko hari ibiganiro byari bihari bishoboka kuba ari ibiganiro byari bihari hagati y'umuryango wa Rusesabagina na leta y'u Rwanda ariko nta biganiro byigeze bibaho hagati ya leta y'u Rwanda na leta zunze ubumwe za Amerika mubwije ukuri yuko iyo biba byarabaye hakagira engagement leta zunze ubumwe za Amerika zifata leta y'u Rwanda ntiba yarazishimye iba yarazigaragaje none niba leta zunze ubumwe za Amerika zarakomeje gufata yuko umuturage wazo Paul Rusesabagina yashimuswe ni ukuvuga ko ntibigeze baha agaciro ruriya rubanza rwaciriwe mu Rwanda bivuze yuko na kondisiyo zose zashyirwa kuri Paul Rusesabagina ntabwo Amerika ishobora kuziha agaciro kuko ni kondisiyo zaba ziturutse mu gikorwa gikomoka ku ishimuta ry'umuturage wabo nta gaciro urwo rubanza rushobora kugira muri Amerika ari nayo mpamvu na ziriya kondisiyo zo kutongera kujya muri politike n'iki nta gaciro zishobora kugira mu rwego rw'amategeko nta kizitiye Paul Rusesabagina aramutse afashe icyemezo cyo kutagaruka muri politike byaba ari we biturutseho ku giti cye ariko yisubiyemo politiki irebana n'u Rwanda yisubiyemo nta kibi mubuza kubikorera ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko nta mategeko harabimubuza nta mategeko biriya byashoboraga kuba iyaba yari ku butaka bw'u Rwanda Leta y'u Rwanda ikabasha kubikontrola ikoresheje mekanisme zayo or ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta bushobozi Leta y'u Rwanda ifite bwo gukontrola ibyo Paul Rusesabagina yakora shimangira yuko nta n'inshingano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze ziha zirebana no kumubuza gukoresha ubwo burenganzira mu gihe yaba ashatse kubukoresha numva ari uko nagisubiza allo
uranyumva
ijwi ryawe riri hasi cyane sinzi impamvu
wenda ndi busanzwe ariko icyo nashaka kuvuga nuko ibisobanuro bitanze
by'umwihariko
ikibazo cya imbabazi bihabwa abagororwa na perezida by'umwihariko ni ku kibazo ya Paul Rusesabagina ya Victoire byajyaga gusa n'iki kibazo nyine cya Paul Rusesabagina kugira ngo rero iki tube tugifite n'ubwo nari mfite utundi tubazo ariko amasaha yatugendanye cyo kuri cya kibazo bavuze mu kanya twabonye ari imbere y'abayobozi b'utugari mu Rwanda bari barangije amahugurwa bise ngo ingwanyo ahari kandi bese ari uko babyise yagiye izeyo kuri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu tambo ubwo twarangiza mu nyubako Paul Kagame aravuga ati nta disikuru atari kwereka tugari byose mwarabibonye donc sur le fond ntacyo umuntu yavugaho kuko ayo mahugurwa y'abayobozi yari kuba bahugurwa ni seminari zisanzwe n'evenoma mu by'ukuri itaturangaye ariko ikintu nagira ngo wenda tuganireho nubwo na Paul Kagame ijambo rye narekwitiye ryose nta kintu narebye rufu ikintu yavugamo ndakibura nta kintu yavuze yavuze ijambo ariko sur la forme niho hateye ikibazo kuko nk'uko tubimenyereye yikomye abantu abayobozi b'uturere abayobozi hari n'umuminisitiri nabonye nabonye nka minisitiri w'ibikorwa remezo abayobozi hari umudamu w'umuyobozi ngo w'akarere ka Kicukiro hari Prudence Rubingisa uyobora umujyi wa Kigali bamuboneyeho akaga pe arabandagaza arabatuka kubera ibintu yavugaga wenda byarumvikanaga yavugaga ikibazo cy'imikorere akavuga abantu basengerwa ariko uburyo ayivuga niho habera ikibazo reka renda twumve ahangaha ngira ngo ni aka video mwese mwabonye kuko reka tugashyiraho tuze kukumva k'ahantu arimo gutegura umuyobozi w'umukigali w'umujyi wa Kigali witwa Prudence Rubingisa reka tukumve
Meya w'umujyi wari uhari nawe so ninjye wagombye kugusubizayo ahantu twagiye mbere twari
Your Excellency nk'uko mwabitwibukije tugezeyo twasanze
oya abanza usubize ikibazo nkubajije
yes sir
nabanje kubibereka ngomba no kugaruka kubibibutsa tabari gukora ubwo
niko byagenze Your Excellency
niko bikwiriye kugenda
ntabwo ariko bikwiriye kugenda
kubera iki ariko byagenze rero
twarakurikiranye ariko imbaraga twashyizemo
barakurikiranye aho basubiyemo aho narinze kubabwira mugasubirayo mwari mwarakurikiranye
twaramushatse
arimo arakurikiranye n'icyo
mbaye mbere ntago twakurikiranye
ntago bitari byo kubera
ntago twakurikiranye ko munatubaza
twashaka ibibazo nanjye hari aho byagera nkatera ibibazo gaburiya ubona utera ibibazo abandi bantu nanjye nshobora kubatera ibibazo navuga ijya uvuga wabanje gutekereza narabyiye ndahabereka mumara igihe mudakurikirana ndinda kongera kubisubiramo mbwira prime minister bwa kabiri nyuma y'amezi uratinyuka ukabisimbuka gusa ndakubaza utinyuka uvuga ngo niko byagenze gute kubera
Excellency mwarabitweretse hashira amezi ageze kuri abiri koko
nane hashize amezi ane sinzi ukuntu bara hashize amezi ane
nibyo Excellency twararangaye we are sorry for that
kurangara birimo iki mu buyobozi harimo allowance yo kurangara
ntayo tufite
wowe buri munsi ku kintu cyose bagomba kubamo kurangara
ntabwo ariko byakagenze Excellency twararangaye kuko
bigendera iki gutyo rero nicyo cyose kuki bigenda gutyo muba muri
Excellency nta n'igisobanuro twagira kuko habajemo kurangara muratwibutsa kuko aba ari bwo twongera gusubirayo kugira ibyo
dukora ibyo mushinzwe ni ibiki se mushinzwe iki mushinzwe kurangara niko kazi
ntabwo ari byo yose
so nicara ni munyumvire nk'ibi ibyo nababwiraga ni munyumvire nk'ibi ngibi
Valentin uramwumvise rero nzi yuko n'ubundi wari wamukurikiye nawe urakurikira cyane akabazo ka mbere nyuma ndaza kukubaza n'aka kabazo ku rwego rw'amategeko ariko wowe nk'umuntu ureba umunyarwanda umusesenguzi iwoye umukuru w'igihugu yibasira abayobozi kuko hari akagaka twumvise ariko hari n'umudamu w'umuyobozi w'akarere ka Kicukiro ngira ngo yitwa Solange yibasiye cyane ndetse hari n'ahandi hantu yavuze avuga abanyarwanda muri rusange ati abanyarwanda ati muri nk'ibintu bifobagana bitazi icyiza n'ikibi bishobora kwicara mu byondo ibintu nk'ibyo tubyereye no kuri aba bayobozi narabyumvise ngo mu kantu ndavuga ni gute umuntu w'umukuru w'igihugu avuga ibintu nk'ibi Valentin ibintu warabikurikiye nawe wenda singiye kubaza ibibazo byinshi ubona bishoboka gute ko umuntu w'umukuru w'igihugu agira imvugo nk'iyi aho ugeze abayobozi ahubwo se nanone iyo ugize basaba ngo bakosore byakosoka gute aza kuhagarara ku gakanu nka gute jambo ni ryo Valentin
neza ni sete koko nawe ye bisigaye bingora mu kanya nari ndimo mvuga nti umunsi tuzabona hari ikintu kizima cyakozwe kwa Kagame ibyo bizadutangaza naho ibi nta gitangaza kirimo si ubwa mbere bibaye ejo bundi wabonye uko yabwiye Kaya Kamanzi ubabibwiye Rubingisi sinzi hari umumeya wabanjirije Solange uwo mudamu wavugaga wa Kicukiro yitwa Solange ndamuzi uwitwa wabaye umunyamakuru muri Reforo wigeze kuyobora Kicukiro bibuka ibyo yigeze kumukorera mu nama y'abaturage hari n'abandi bategetsi benshi uribuka uwitwa Ndashimye Bernardine akiri muri ziriya nzego atarajya hano igeze kumubwira muri FPR ati wumva uri umuntu wowe uhaguruka ukavuga mu bantu kuri Kagame se normal iriya ni ikibazo cya personalite ye tujya tuvuga hano ko burya kwinjira mu nshingano z'umukuru w'igihugu hari ibindi byagombye kwitabwaho bakareba niba ubuzima bwo mu mutwe bw'umuntu bwuzuye, niba nta bintu by'amahungabana yaba afite, buryerega n'uburere indero. Kagame ubwe yigeze kwivugira yuko se ngo yari umusongarere atakoraga, ibaze buriya ni nko kuvuga ko nyina niwe wakoraga gusa, noneho bituma bakurira mu buzima bubi bwo kwangirika. Buriya psikolojikoma biriya byose hari impact bigira ku mikurire n'imitekerereze y'umwana, uko akuza ubuzima busharire yahuyemo, hari ibikomere bimusigaramo. Ugasanga niyo mpamvu uzabona Kagame afite inyota yo gukura, yo gukomera, yo kubaho neza, ziriya ni za indisi z'ibikomere byo mu buto bwe yahuye nabyo. Buriya rya jambo yavuze ngo se ngo ntiyakoraga, ngo yari umuntu udakora, ngo wumvaga ko atahinga n'iki, mu yandi magambo yari umuntu udakora wirwa wicara w'umusongarere. Noneho yibaze baravuga ngo Kagame yageze aho ajya ku muhanda gucuruza amagi mu buzima bubi. Nose Roma ntabwo ari ibibazo by'ubukene bw'impunzi, ariko binerekana ko no mu muryango harimo ibibazo. Ariya rero ni za troma ziba ziri mu muntu, noneho akazikurana, noneho akageraho yumva ko agomba kuba igitangaza abandi bose agomba kuzabashyira munsi y'ibirenge bye, ntihagire umuntu umuba hejuru akumva ko yakanga yatera ubwoba. N'iki niyo mpamvu kwinjira rero mu mirimo y'umukuru w'igihugu agomba kwitabwaho ibintu byinshi, bakareba n'uko umuntu yakuze n'uburere de base yabonye, bakareba son parcours, son passé, bakareba imibanire ye de relation n'abandi. N'iki buriya hari utuntu nk'utwo ntabwo hano ari ukwinjira mu buzima bw'umuntu, ariko uriya seti ni personnalité publique avugwaho ibintu byinshi. Hari nk'ibyo bagiye bavuga abantu b'abadamu benshi bari bashatswe n'abantu bakuranye, Kagame yagiye atereta bakamwanga, n'iki ugasanga afite ibyo bikomere. Noneho ugasanga abo yagiye avugwaho gutereta ni abagore ba bamwe mu basirikare bari kumwe barwananye ku rugamba, noneho bafite power, ugasanga abo bantu bose yabagiye hejuru arimo arabakandagira, n'iki bikamera nko kwiyimura kuri ba bantu. Uri kumva rero izi attitude twebwe nituzibona tujye tugerageza gutekereza zaba zifite imizi hehe, zaba zishingiye hehe, ni iki kimutera uyu muntu kuba yakwitwara gutya, yabaho gutya? Afite ihungabana yakuranye, afite ibikomere yakuranye, ari nabyo bimutera kwajisa kuriye. Noneho byatumye abasha gushyiraho imiyoborere y'igihugu inegirije inzego zose z'ubuzima bw'igihugu, ugasanga inzego z'igihugu ntizikora. Wari uvuze kuri Meya Rubingisa, nka Meya Rubingisa ntabwo ari umuntu wagiyeho kuri arete presidentielle, no, Rubingisa yagiyeho kubw'amatora nk'umuyobozi w'umujyi wa Kigali aratorwa, ndibwira atorwa, za njyanama ziramutora aratorwa, ntabwo ari kimwe n'abandi baguverineri. Abandi baguverineri b'izindi ntara bo ni arete presidentielle bashyira, meya w'umujyi wa Kigali ni amatora aba valide cyangwa yemezwa n'urukiko rukuru.
Valentin, ahubwo ugeze aho ngaho, reka wenda nicyo kibazo cya kabiri nari kukubaza. Kubera yuko muri iki kintu Paul Kagame akora aza kwivanga mu mitegekere y'umujyi wa Kigali, kandi tuzi yuko u Rwanda kuva muri 2006 kuva muri 2006 rugenera kuri sisiteme ya decentralisation, kuba ko hari uturere, hari umujyi wa Kigali.
No, hari itegeko ryasohotse sinibuka umwaka, sinanarisomye marerezoma, ariko ndabizi ko rihari, itegeko ry'umujyi rigenga umujyi wa Kigali. Muri uyu mujyi wa Kigali hari itegeko rigenga intara n'iki, ariko hakaba n'itegeko ryihariye rigenga umujyi wa Kigali. Ni ukuvuga imiyoborere y'umujyi wa Kigali isa yashyizwe mu maboko ya perezidansi, buriya iri muri perezidansi. Sauf meya w'umujyi wa Kigali utorwa na baba visi meya bamwungirije, ariko nk'abariya babanuza kuko wumvise ko banabita abadiministrateri, ntabwo ari abameya nta butundi turere muri ya mudamu Solange
hari itegeko rigena decentralization n'ibyo muri 2006 kugira ngo ryavuguruwe mu 2013 riha ubuzima gatozi wenda duhere no kwicyo riha ubuzima gatozi uturere kugira ngo 2029 igaha n'ubuzima gatozi umujyi wa Kigali
nibyo nakubwiye hari itegeko rishyashya ryasohotse ndibwira ari nko muri niba atari 2017 ni 2018 ni ukurigira rihindura imiyoborere y'umujyi wa Kigali iri mu maboko ya perezidansi nibyo nakubwiye ari naho
natangaje rero
buretse gatoya ndangize ari naho nakubwiye bariya uturere kwa Gasabo Nyarugenge na Kicukiro abayobozi batwo ntabwo batorwa nk'uko abandi bayobozi b'utundi turere batorwa
oya
bo
umujyi wa Kigali nuko amategeko ameze ubu mu Rwanda umujyi wa Kigali niwo effectivement ufite ubuzima gatozi personnalité juridique kimwe n'uturere ntabwo Kicukiro ntabwo Gasabo bifite personnalité juridique ariko umujyi wa Kigali wo ni uhuye n'uturere twatundi 2029 twe rya no hino twa Muhanga twa Ruhango comme ça donc ça veut dire que uriya présidence rwigisa ni umuntu uyobora entité ifite personnalité juridique kubera ko yaratowe amatora yo mu Rwanda tuzi uko agenda byo ntabwo tubitindaho ariko umujyi wa Kigali ubundi nk'uriya Solange we ntabwo afite ayobora ifite personnalité juridique ariko présidence rwigisa ayobora umujyi wa Kigali ufite ubwo buzima gatozi ahabwa n'itegeko donc niyo mpamvu wenda umuntu yavuga ati ibi bintu abo bantu bakora cyangwa se perezida wa repubulika Paul Kagame akora ni ibintu binyuranyije n'amategeko cyane kuko ntabwo présidence rwigisa kimwe n'uwenda n'umuyobozi meya w'akarere ka Musanze ntabwo bagomba guhabwa amabwiriza cyangwa injonction na leta Paul Kagame n'umukuru wa leta bo bafite manda teorikoma bahawe n'abaturage aho ngaho niho hari ikibazo niho wenda Paul Kagame ntabwo arabasha gutandukanya abameya b'ubugubu n'ababurugumesitiri ba kera kuko ababurugumesitiri ba kera bashyirwagaho na perezida wa repubulika yarabanomaga none ubugubu abo ngabo bo batorwa n'abaturage cyangwa se abaturage batora njyanama yo ikitoramo umumeya ntabwo rero perezida wa repubulika yagombye kuza kubaha amabwiriza
aniseti umva reka kuko hano baba badukurikirana tugomba kwitonda mu byo tuvuga kugira ngo ibyo batajya bavuga bimwe bagenda bakaturega ko tudivaga twivugira ibintu byose bibonetse hari itegeko rishyashya ni itegeko nimero 22 akarongo 2019 ryo kuwa 29 z'ukwa 7 2019 rigenga umujyi wa Kigali iryo tegeko niryo risobanura uburyo turiya turere dukora bariya ba administrateri batwo ntago batorwa nk'uko dusanzwe tuza abandi bameya batorwa bariya ba administrateri bari nomme bashyirwaho arrêté présidentiel uri kunyumva allo
uri kuvuga nk'umuyobozi wa Kicukiro
wa Gasabo noneho
ibintu bimeze umva Valentin u Rwanda la décentralisation ireba uturere urumva uturere ni 29 twa Muhanga twa Musanze twa Ruhango twa Gasibo urumva noneho akiyongeraho n'umujyi wa Kigali
yes nibyo nashakaga kukubwira
rero nk'uriya kidaserwe umuri ya Solange we ashobora kuba ari n'umwe wenda muri iyo kadi ruvuga ariko finance bibiri gisa byitwa pa tuzi ko nubundi ari nomination zigize muri ya finance bibiri gisa we byitwa ko yatowe nawe turi asubire tundi tugize umujyi wa Kigali two effectivement nta personnalité juridique
no dufite personnalité juridique lura dufite aho ngaho ni ho tugomba kwitondera kuko dufite personnalité juridique igitandukanye n'uburyo abayobozi batwo bajya aho ngaho niyo controverse wenda bishobora kunengwa mu mategeko bikagira gute bikaba byashakirwa ibindi ariko uturere two dufite personnalité juridique igitandukanye n'utundi turere two mu Rwanda n'uburyo abatuyoboye bajya kuko urumva n'inyito zabo ziranatandukanye utundi turere tuzi yuko tuyoborwa na ba meya ariko utu turere dutatu two mu mujyi wa Kigali dutuyoborwa na ba administrateur wumvise yuko impamvu rero akantu gatoya nibyo umujyi wa Kigali ufite ubuzima gatozi ndetse n'iri tegeko ryo mu 2019 rivuga yuko uyoborwa n'inama njyanama ni ukuvuga ko Mayor Prudence agomba gushyira mu bikorwa ibyemejwe n'inama njyanama ariko Perezida wa Repubulika afite ububasha harimo nk'ijisho ni itegeko rirerire ntago nashoboye kuriparikura nigeze kurisoma kera ariko Perezida afite ukuboko mu miyoborere y'umujyi wa Kigali iyo niyo specialité itegeko ryo mu 2019 ryazanye ubwo ndimo impamvu nzana ibi ngibi ni ukugira ngo abadukurikira bumve ko tutacitswe ejo kuko bavuga bati on divague baba bavuga ibintu by'ubugoryi n'ibiki batasomye no nagira ngo bizane pour montrer iyo public iri hari izabidukurikirana ejo batazaza kutugwa hejuru batunenga badukritika ngo ibi ni ibyo ndabyemera ariko none tugaruke hahandi narimbuze kuri meya w'umujyi wa Kigali Prudence uriya ntago ashyirwaho na pouvoir executive uriya binyura mu matora na matora uburyo meya ajya mu kazi ni inzira y'amatora ayo matora akaba valide n'urukiko ni ukuvuga ko mu yandi magambo ntabwo Perezida wa Repubulika afite ububasha bwo kumuhagurutsa hariya ngo vuga akanamutera ubwoba ngo najya kuvuga ngo ajye abanza anatekereze niki ubwo bubasha Perezida wa Repubulika ntabwo afite iri n'aura pas compte kuri Perezida wa Repubulika aranda konti y'ibyo akora ku nama njyanama niyo responsable niwe autorité hiérarchique we ni nayo ishobora kumuvana mu mirimo ye turabizi ko ibyo ni ko amategeko abivuga ariko pratique ntabwo ari ikurikizwa iri sufi gusa ko FPR telefone abagize njyanama n'iki bakabihindura ariko ubundi en pratique ni uko ajyaho nta nubwo Perezida wa Repubulika yari afite yashoboraga kubimubaza nk'umuyobozi w'igihugu ku kibi ngibi sivuga ko adafite droit de regard ku byo meya w'umujyi wa Kigali akora arayifite ariko ku bijyanye no kumubaza uburyo ashyira mu bikorwa inshingano ze no kumugaya n'ibindi byose ntabwo biri muri prerogative y'ibyo Perezida afitiye ububasha ni nka bya bindi twabonye aheruka kujya muri parloma akavuga ku mudepite kuko yamuvuzeho biro ya parloma bugacya yateranye isaba umudepite kwegura iriya nini ntuza ni habido pouvoir ya Perezida wa Repubulika biba bigaragaye nubwo mu bikorwa biba binyuze muri biro ya parloma ariko w'igitutu kiba cyavuye tuba twahabonye kandi uriya mudepite ntabwo yashyizweho na Perezida wa Repubulika no nta nubwo yari no mu ishyaka rya peri yari mu ishyaka rya peri nta nubwo byigeze biva muri parti liberale ngo yipronose ku muntu wacyo ariko tuzi yuko muri kiriya gihugu nta institution zihaba nta institution zikora twahoze tuvuga ibibazo bishingiye kuri Kagame ubwe uburyo iyo mimerere ye n'imiterere ye n'imitekerereze ye biparaliza toutes les institutions de la République. Izikora. Ufite nubwo buryo nashakaga kubisobanura musezi byumvikanye.
Birumvikanye cyane. Birumvikanye cyane kandi arahoye ndatwa ngabagongana ariko nta n'ikibazo kirimo kuko ni ibibazo duterwa mu by'ukuri n'amategeko adasobanutse. Muri iki kibazo cy'umujyi wa Kigali hari abatorwa harabonomwa urumva babigoye cyane. Valentin rero ngo nagira ngo ushimire ko igisobanuye ushimire ariko nagusaba ko niba kuko tugiye gusoza ikiganiro twatinze tugiye kumara amasaha abiri niba hari ikintu wagiye kuvuga niba hari ubutumwa utanga wabonera akanya ko gufata ijambo hanyuma tukarangiza ikiganiro ubwo tukazongera guhura mu cyumweru gitaha.
Nyine ibyo mu Rwanda ni agahomamunwa. Kagame yaravuze ngo jyewe simbarirwa ngo binteye isoni kuba mbarirwa muri mwe Banyarwanda. Abangwa Abanyarwanda babaye nk'ibintu bifobagana ku mwese niko mumeze ubwo yikuyemo we bimuteye isoni kuba barirwa mu Banyarwanda kuba afitanye isano Abanyarwanda ni ibintu bifobagana biraho ko n'igihugu cyanyu niko cyabaye donc ntikikiri igihugu cye nyamara niwe ukiyoba. Nkagaruka nkahita mvuga nti biriya byose bishingiye kuri ya mimerere n'imikurire mibi Kagame yakuriyemo yanamuteye ihungabana. Rero Abanyarwanda nabo gusengerwa bakeneye kubohorwa nta kindi navuga. Ubutabazi Imana itabare, ubutabazi hose bwava kukiza no kubogora igihugu cy'u Rwanda burakenewe. Ndumva aho ngaho nasoreza nsete. Urakoze
cyane Valentin Akayizu, ngira ngo ntawagushimira ngo arangize kuko wadufasha cyane muri iki kiganiro. Nshimiye ubusesenguzi bwawe, nshimiye n'uburyo wadufashije kwakira Victoire Ingabire mu kiganiro wenda we yari ajemo asanzwe azi ariko ntabwo ari kenshi. Umunsi rero wadufashije kumwakira kandi wamubaza ibibazo agushimiye cyane.
Rero
Valentin nawe ubutaha rero nibwira ko mu cyumweru kitazaza turi kumwe. Nagira ngo nongere nshimire Madamu Victoire Ingabire utabira ubutumire bwacu.
Wenda utaragira hari muri commentaire umuntu wanditse ngo turabakomfonda cyane ngo duhora tuvuga ngo Rubingisa ngo yashyizweho na Perezida Mukuru i Butare. Nibyo Rubingisa Presidence mbere y'uko aba umuyobozi w'umujyi wa Kigali yahoze yari umuyobozi wungirije ushinzwe iby'imari muri Kaminuza y'u Rwanda. Kuza ngo bamukuye Butare nyine ni muri bya bindi FPR iba yatekinitse. Nibyo koko bamukuye Butare araza binyura muri bya bindi byitwa amatora ya Nyirarureshwa. Yiyamamaza kuba umujyanama mu mujyi wa Kigali. Amaze kwiyamamaza kuba umujyanama mu mujyi wa Kigali aza no kuba ari utorerwa kuba umuyobozi wabo. Ngwiyo inzira byanyuzemo. Ntabwo Perezida Kagame yicaye mu nama ya ministre avuge ngo anomye Rubingisa Presidence kuba umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Nagira ngo usubize uyu muntu. Biba byaciye muri ya sirikuri yabo bakabiha kuvesture yitwa amatora. Niki nagira ngo usubize uyu muntu wari urimo uvuga ngo turabakomfonda cyane.
Icyo avuga ngo gukomfonda mfese ngira ngo avuga nuko uyitwa Presidence. Kuko afite umuvandimwe afite.
Oya ntabwo ari byo. Donc yanditse yabivuze mu gifaransa aravuga ngo vous nous confondez tout simplement. Muhora muvuga ko Rubingisa yashyizweho na Perezida Mukuru i Butare. Ntabwo ari uko yamwitiranyije n'undi ahubwo
nk'abandi bose amatora ntayabaho.
Ya matora afite.
Ubu icyo nashaka kuvuga ni uko afite umuvandimwe witwa Président. We akaba ari Trident. Ni ibintu n'amazina ajya gusa cyane n'abavandimwe.
Okay.
Ubundi aba ngo muri leta z'ubumwe za Amerika na za nanyumva aba muri
ariko
Valentin urakoze rero
urakoze mugire ijoro ryiza n'abadukurikiranye bose tubifurije ijoro rihire na ubutaha
urakoze cyane leta rero nanjye bashimira umwe mwese mwarimu dukurikiye nshimire abari ku buhanga bw'ibyuma nshimire nanone abayobozi n'abayoboke b'abanyarwanda baranye impinduka mwese mwese turi kumwe mu cyumweru gitaha ubwo naho utaha bana ikomeze ibane.